sibe silokhu simile uma nethanda ukumzizwana njengomkhuleko. Ningawakhothamisa amakhanda enu manje sisahlangana nomqambi ngaphambi kokuba sifunde incwadi yakhe na.
Wo
Nkulunkulu, siza ebukhoneni bakho futhi kulobu busuku nokubonga ezinhlizweni zethu, futhi siyakubonga ngakho konke amehlo ethu akubonile nezindlebe zethu ezikuzwile.
Mighty living God making himself known to the sons of man.
Omkhulu namandla uNkulunkulu ophilayo ezazisa emadodaneni omuntu ngalolu suku ngaphambi nje kokufika kukaJesu emzimbeni wenyama. Futhi lapho simbona siyomthanda futhi sihlithwelwe emoyeni naye ukuhlangabeza iNkosi futhi sibe naye kuze kube phakade. Lokho ngokulindela okukhulu kwezinhliziyo zethu njengoba silinda nsuku zonke, sikhuleka, silangazelela, sisebenza kuze kube ukushona kwelanga. Futhi Nkosi, njengoba sikulobu busuku sibuthene lapha kulesi sakhiwo ngokuhla kwesabatha, sizocela ukuthi uzosinika isibusiso esikhethekile kulobu busuku. Ukuthi uzothumela izingelosi ezivela ezulwini ukuze zikwazi ukuthatha izikhundla zazo kuzo zonke izikhala zezihlalo nazo zonke izinhla, futhi kwangathi bangakhonzisa izwi lakho Nkosi ezinhliziyweni zabantu. Soka izindlebe ukuze zizwe, soka izindebe eziya kukhuluma, bese kuthi ke Nkosi usoke amehlo aza kubuka. Futhi usinike ukukholwa okugqamile ukuthi amandla amakhulu kaNkulunkulu ophilayo angasebenza ngendluzula ngathi kulobu busuku. Futhi kwangathi kungebe bikho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu ngokomoya noma ngokomzimba lapho le nkonzo iza kuphela khona. Wo Nkosi, siphele izinto ngoba siyakuthanda futhi siyathanda ukukhonza wena nokudumisa wena phakathi kwabantu bakho. Sinempokophelo eyodwa Nkosi, lokho ngokukhonza wena, injonge eyodwa ngokukwenza ngendlela obuyothanda ukuba sikwenze ngayo.
So grant unto us thy Holy Spirit for these things we ask in Jesus' name. Amen.
Ngakho siphe umoya ongcwele wakho ngalezi zinto siyacela egameni lika Jesu. Amen.
Just a very few announcements and the hurry right straight to
izimemezelo ezimbalwa impela nje nokuphuthuma ngo enkonzweni ngenxa ya noma umlayezo ngenxa yabaningi abamile.
Tomorrow night, if the Lord willing, we wish to have
Kusasa busuku uma iNkosi ithanda sifisa ukuba nomlayezo wevangeli wenu ngendaba izothi umnqobi onamandla. Bese kuthi ke ngolwesibili busuku uma iNkosi ithanda ngifuna ukukhuluma ngokuthi lapho ukhozi luhlakaza sidleke salo futhi lufukamela phezu kwamachwane alo. Bese kuthi ke ngolwesithathu busuku silindele ukuba novuthu endaba olukhulu enkonzweni, futhi siyakhuleka ukuthi ngesinye isikhathi ngalendlela ukuthi kukhona kuzokwenzeka kubantu ukuyokokhela ngomlilo izinhliziyo zabo ngokuNkulunkulu, ukuthi imvuselelo efishini endala izoqubuka eNew England. Kuzanyiwe eWest Coast, kuzanyiwe eMpumalanga, emaphakathi, kuzanyiwe eNingizimu, kodwa kubonakala sengathi ukuthi lena yindawo yethu yokugcina ukuzama eNew England. Lapha yilapho okhokho bethu behlela khona ngenxa yale nkululeko yenkolo ePlymouth Rock. Kwakukule mihlabathi engcwele lapha, lapho besilisa nabesifazane abakhulekayo baphuma khona ukusungula lo mnotho omkhulu wokomoya. Esinenhlanhla yokukhonzisa namhlanje, akekho umMelika obengaba namahloni ngokhokho babo abehlela kuleli izwe ababeya esontweni bethwele izibhamu. Abeza lapha ngenkululeko yenkolo, bahamba besemhlane wehashi, bembozwe izingqole ezindala, balwa namandiya kanjalo njalo ukuba bakwazi ukuya esontweni lawo magazi ageza lomhlabathi. Uma sizobaqothe futhi sikholwe kuNkulunkulu ababekholelwa kuye, futhi simkhonze ngenhlonipho yokuzithoba ifanayo abamkhonza ngayo, sizobona imvuselelo futhi. futhi ngikholwa ukuthi izoqala eNew England. UNkulunkulu uyavuma ukukwenza uma sivuma ukukuthwala. Manje siza kuphenya emibhalweni ukuba sifunde kwendikimba encane nje ukuthola ingqikithi Marko Ngcwele isahluko seshumi nanye nevesi lamashumi amabili nambili, ivesi elilodwa nje lombhalo. UJesu waphendula wathi kubo, kholwani nguNkulunkulu. Ngifisa kuthatha lokho kube yindikimba kulobu busuku, yiba lokukholwa kuNkulunkulu. Nendaba izoba yile ukuthi ukukholwa okuvivinyiweyo kuveza izithelo. Futhi manje wena uthi mfuthi Branham okomhlangano, futhi lapho abantu abangamakhulu amalingana bebuthene khona, awucabangi yini ukuthi ufunde okuncane kakhulu kwendikimba ngobungako balezi zethameli kulobu busuku? Amazwi amane nje, yiba nokukholwa kuNkulunkulu.
No, that's plenty. That's enough.
Qhabo, lokhu kuningi kakhulu, lokhu kwanele uma nje sizokukholwa esikufundile futhi sisebenzele phezu kokufanayo. Kwanele ukuguqula umhlaba wonke. Kwanele ukuphulukisa wonke umuntu ogulayo emhlabeni wonke kulobu busuku. Yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Gungu kuxolelwa kubo bonke labo abafuna ukuxolelwa, kodwa uma kufanele kube ukuxolelwa, kufanele kwemukelwe njengokuxolelwa. Esikhathini esithize sedlule, noma eminyakeni embalwa edlule, ezinsukwini zasekuqaleni zeMelika yethu esencane, ngitshelwa ukuthi kwakukhona indoda eyenza icala lezempi, futhi yatholakala inecala, futhi yagwetshwa ukuba idutshulwe yiqembu labadubuli ezinsukwini eziningi kangako. Kodwa indoda elungileyo eyayijwayelene nomongameli, ngikholwa ukuthi kungu-Lincoln, ngaleso sikhathi baya kumnumzane Lincoln futhi banxusa impilo yale ndoda ethandekayo. Bethi, mnumzane Lincoln, mhlawumbe yenze icala, kodwa wena unamandla okuyikhulula noma amandla okuyibulala. Futhi bathi iyisidalwa esisazokufa, yakhuliswa ekhaya elilungileyo, oyiniki ngani ithuba na? No, mnumzane Lincoln onenhliziyo nomusa ophanayo, umnumzane ohloniphekile ongumKristu, njengoba wayenjalo wathi ngizokwenza lokho, futhi wabhala esiqeshini esincane sephepha, uxolelwe sibanibani, Abraham Lincoln. Nendoda yaphuthuma ngokukhulu kushesha, ngakho konke iya esiboshweni, yayisithi mnumzane nginokuxolelwa kwakho, yase ikubeka phambi kwaso. Sathi lokho akusikho ukuxolelwa, leso yisiqephu sephepha nje. Kodwa yathi ngokuxolelwa kwakho kukhona igama likamnumzane Lincoln kuso, futhi ungumongameli wase-United States. Sathi uma bekuyiphepha likamnumzane Lincoln elifanele, beliyoba negolide emaphethelweni alo, beliyoba nophawu nokunye nokunye. Yathi kodwa mnumzane, leyo yisayini kamongameli. Futhi sala ukukwemukela, sacabanga ukuthi umfo wayenza impilo ibe lusizi kakhulu, futhi ngokusuku olulandelayo sadutshulwa ekuphumeni kwelanga. Kwase kuthi-ke kwaba nesimemezelo esisayiniwe esivela kumongameli wase-United States ukuthi le ndoda yaxolelwa ngakuthangi, futhi nansi yadutshulwa manje ini na? Kwakulwa ezinkantolo zamazwe ezwe lakithi, futhi kwakuyilesi sinqumo sabo. Ukuxolelwa akusikho ukuxolelwa ngaphandle kokuthi kwemukelwe njengokuxolelwa. Futhi yilokho lonke izwi likaNkulunkulu eliyikho liyinsindiso kulabo abalemukela ngaleyo ndlela, futhi lingukuphulukiswa kulabo abalemukelayo njengokuphulukiswa. Ngamagama amancane amahlanu nje, kodwa kusho ukuthi lina, yiba nokukholwa kuNkulunkulu, noma izinhlamvu ezine ezincane amagama. Indaba encane eyayihlala njalo ingishaya evelele kakhulu kwakungumfanyana engangimazi eLouisville, Kentucky. Ngolunye usuku wayephezulu ekamelweni elidala elingaphansi kophahla efunisisa ezintweni zenani ezindala, futhi lapho wathola etrankini isitembe sincane sokuposa nje cishe isikwele esinguhafu we-intshi. Sase siphenduke sabaphuzi, iphepha lalingelihle, kodwa umfamncane wacabanga, uyazi ngingase ngithole uzuka ngalokho ukuze ngithole ikhoni ice cream. Ngakho washo wehla ngesitaladi waya kumqoqi wezitembu wayesethi, mnumzane uzonginika malini ngalesi sitembu na? Umqoqi wabeka ingilazi kuso wathi, ngizokunika idola liyiphepha. Ngokushesha kuhwebelana kwenziwa, nomfumncane ephuthuma esitendini sika-ice cream ukuba athole wonke u-ice cream ayengawubamba. Nomqoqi wezitembu wathengisa leso sitembu emavikini amabili kamuva ngamadola ngamakhulu amahlanu. Kamuvanyana sathengiswa ngamadola ayizinkulungwane ezinhlanu.
The last I heard of the stamp, it's worth $250,000.
Ngigcina kuzwa ngesitembu sibiza ikota yesigidi samadola. Kwakungesilo iphepha, kwakungesiwo usayizi. Lokho kusephepheni okubalulekile.
And it isn't the size of the text that I have read.
Futhi akusiyo usayizi wendikimba engiyifundile. Kanjalo kusilo iphepha ebhalwe kulo.
It's what it is that I have read. It's the word of the eternal God.
Kuyilokho engikufundile, liyizwi likaNkulunkulu ophakade. Amazulu nomhlaba angeke kusaba khona, kodwa lelo zwi lizohlala kuyo yonke iminyaka nasephakadeni.
It can never change.
Alisoze laguquka liyizwi likaNkulunkulu, futhi asisondele kulo ngenhlonipho yokuzithoba nje njengoba sazi ukuthi kanjani. UJesu ethi, yiba nokukholwa kuNkulunkulu. Incwadi yamaHebheru isahluko seshumi nanye yasho ukuthi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo. Nobufakazi bezinto ezingabonwayo. Manje khumbulani, akusiwo nje umqondo wobuhlakani wento ethize, ngokuqiniseka yinto onayo. Woza lapha umzuzu nje, mnumzane. Bangaki abake bezwa isisho esidala, ukubona kungukukholwa? Ngifuna ukunikhombisa ukuthi lokho kungubuwula kanjani. Kunemizwa emihlanu elawula umzimba womuntu, ukubona, ukunambitha, ukuthinta, ukuhogela, ukuzwa. Siyazi ukuthi lokho kunjalo. Manje wonke umuntu ubeka ithemba elikhulu kakhulu kulokho abakubonayo, kodwa lokho akulungile nje ncamashi. Ngibuka indoda emi phambi kwami, inde kunami, futhi ibanzi kakhudlwana impela kunami. Igqoke isude emnyama enezimbali ezincane ezincane njengakuthayi wayo. Bangaki okholwayo ukuthi lelo yiqiniso na? Ngoba ngiyakubona. Ima emva kwami, ngifune izandla zakho. Manje angiyiboni leyo ndoda, kodwa nokho ngiyazi ukuthi ikhona.
Would you like to argue with me?
Ubungathanda ukuphikisana nami na? Ngazi kanjani na? Akunakwenzeka kimi ukuba ngiyibone. Kodwa nginomunye umuzwa, lowo muzwa ngukuthinta, ngiyizwile manje, angikwazi ukuyibona. Yindoda efanayo ngoba ibinewashi lasesihlakaleni eliyindingilizi engalweni yayo yangakwesokunxele ngenkathi yenyukela lapha. Ngakho yindoda efanayo, umuzwa wami wokuthinta uyimemezela nje njengoba nje ukubona kwami bekuyoba njalo. Khona-ke ukubona akusikho kukholwa, ukuthinta kungukukholwa manje. Manje hlehla umzuzwana nje, manje angikwazi ukuyithinta manje, kodwa ukubona kungukukholwa manje, ukuthinta kungukukholwa. Niyawubona umehluko na? Ngiyabonga mnumzane. Dlala indlela into ethize ejwayelekile. Bangaki okholwayo ukuthi umculo uyadlala na?
Now put your hand down. Thank you. How many seen it?
Phakamisa isandla sakho manje ehlisa isandla sakho ngiyabonga. Bangaki abakubonile na bengicabanga ukuthi ukubona bekungukukholwa. Ngalesi isikhathi angikubone kanjalo angikuthindi kodwa nokho nginomuzwa wokuzwa ukuzwa kusho njalo. Manje lelo yembe limhlophe futhi wonke umuntu lapha ongeyena ongakwazi ukubona umbala uyazi ukuthi limhlophe. Ukukholwa kuyini na? Ukubiniseka ngezinto ezithenjwayo, ubufakazi obubonakalayo bezinto ongaziboni, uzinambithe, uzithinte, uzihogele noma uzizwe. Ngomunye umuzwa obizwa ngokuthi ukukholwa, imizwa yomzimba imemezela imizwa emibili, umphefumulo umemezela ngiqonde emihlanu, umphefumulo umemezela okubili, ukukholwa nokungakholwa. Manje uma ukukholwa kwakho kujikile ubusuku ukuthi uzophulukiswa futhi uyakwazi nokukholwa kwakho kuye kumemezela ngokufanayo nje njengoba ukubona kwakho kusho ukuthi lokho kumhlophe sekuphelile. Ukutholile, ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina kungubufakazi bezinto ezingabonwayo, abantu abanokukholwa abesabi. Kuthiwa amagwala afa ukufa okuyizinkulungwane eziyishumi lapho ikhawula ingafi neze, umuntu onokukholwa futhi uyakholwa. Manje uma ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto kunjengalokhu nje ukuba-ke ngimile ngibulawa indlala bese uza kimi bese uthi Nomzane Branham bengingenzani ukusindisa impilo yakho na? Bengiyothi ukuba benginolofu owodwa wesinkwa impilo yami biyosindiswa. Ubuyothi kulungile Mnumzane Branham, ulofu wesinkwa ubiza amasenti angamashumi amabili nanhlanu. Yebo Mnumzane, nanga amasenti akho angamashumi amabili nanhlanu. Manje amasenti angamashumi amabili nanhlanu akusiso isinkwa kodwa ngamandla okuthenga isinkwa, futhi kuthi nje ngingathola amasenti angamashumi amabili nanhlanu ezandleni zami ngingajabula nje impela ngempilo yami isindisiwe njengoba bengingakwenza ngidla isinkwa ngoba nginamandla okuthenga ulofu wesinkwa. Futhi lapho ukholwa ukuthi uNkulunkulu wathumela uJesu ukuba akuphulukise futhi ukwamukele, ujabule nje ngaphambi kokuba uyeke kulimala. Njengoba unjalo emva kokuba wena ngiqonde ukuthi ujabule nje ngenkathi unobuhlungu futhi uzwa ubuhlungu njengoba unjalo emva kokuba uyeka kulimala kakhulu kanjalo. Ukuba benginamasente angamashumi amabili nanhlanu bekungeke kusho ukuthi nginesinkwa, kodwa ngiyazi inqobo nje uma ngifika esitalo segrosa ngizothola isinkwa. Manje ngingahle ngihambe isikhathi eside, ngingahle ngidingeke ukuba ngihambe ngidabule ezikuntini ezinameva nangaphezu kwamasango, futhi ngehle ngale ngaphesheya kwezintaba nasezigodini, kodwa ngaso sonke isikhathi ngiyathokoza ngibambe amasente angamashumi amabili nanhlanu ami ngizosithola isinkwa ngoba nginamandla okuthenga. Manje kuyilokho-ke ukukholwa. Ukukholwa kuyinto ongayikhombisa futhi ufakazise ukuthi unayo. Akusiwo nje umqondo wokucabangela osetshenziwe esimweni sengqondo, kuyinto ethize onayo ikuwe. Ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, ubufakazi bezinto ongaziboni, uzinambithe, uzithinte, uzihogele, uzizwe. Manje izikhathi eziningi uma kwakukhona noma ubani owayefanele ahlonyiswe ukuba abe nokukholwa yisifundiswa esikhulu seBhayibheli. Umuntu othile ofunde iBhayibheli wafundisa iBhayibheli, lowo ufanele abe ngumuntu onokukholwa, kodwa ngezinye izikhathi kuphambene kakhulu impela. Ngibone emsamo abantu abangcwelisiwe ababephila impilo enhle behamba phambi kukaNkulunkulu, bahambe banqamula emsamo futhi bangaphulukiswa, nesifebe sibalandela futhi siphulukiswe. UNkulunkulu akakuphulukisi phezu kokufaneleka kwensindiso yakho, ukuphulukisa phezu kokufaneleka kokukholwa kwakho. Ufanele umkholwe. Ngoba umKristu ngezinye izikhathi ucabanga ukuthi uNkulunkulu uyabakweleta, ukuthi ngingumuntu olungileyo ngenze ukuthi nokuthi. Lapho uthola lokho emqondweni wakho, awusoze wathola lutho kuNkulunkulu uze ukukhiphe emqondweni wakho. Wena ukweleta uNkulunkulu, hhayi uNkulunkulu ekweleta wena. futhi qaphelana sibize imibhalo embalwa manje noma abalingiswa ukuba basekele le nto encane nje esiyishilo.
One time Israel was in war with the Philistines.
Ngesinye isikhathi u-Israyeli wayesempini namafilisti, naleli buthi lamafilisti lalibuthene ngakolunye uhlangothi lwentaba. No-Israyeli wayebuthene ngakolunye uhlangothi lapho kwashiya isigodi phakathi kwabo, futhi njengesitha nje lapho sicabanga ukuthi sinesandla esiphezu kwakho, khona-ke singabukisa. Kodwa ake angene ekhoneni kanye. Manje babe nesikhulu kakhulu cishe impela isiqhwaga sangaphambi komlando phakathi kwabo negama laso kwakunguGoliyathi. Iminwe yakhe yayingamayintshi ayishumi nane ubude nomkhonto wakhe wawunjengenalithi yomaluki mhlampe umude ngangohafu walalihholo. Futhi bukani ukuthi wayengumfo omkhulukazi, umfo omkhulu kanjani. Ngakho ngifuna niqaphele ukuthi ukungakholwa kungaba nobuqili kanjani.
He said this way, gentlemen of Israel.
Washo ngalendlela banumzana abathemphekile bakwa-Israyeli, kungani kufanele sibe nokuchitheka kwegazi na? Kungani kufanele sibe nezinto ezinjalo njengokuthi sonke sinqunywa na? Masenze isivumelwano nani. Nina zikhetheleni ndoda bese niyithumela ngapha. Uma ingibulala, sizonikhonza. Uma ngiyibulala, nina khonzani thina. Impela isandla esiphezulu isiqhwaga isikhulukazi niyazi esisodwa esine PhD uEluphindwe kabili noD oh wayelungiswa kahle ngempela futhi elungele futhi wenza leyo nselelo.
Just like today they've tried to bring Christ to the nations by
njengalamhlanje nje bazama ukuletha uKristu ezizweni ngemfundo ngemiphakathi yangcono ngama YMCA kanjalo njalo. Lezo zinto zilungile, zinendawo yazo, kodwa akusoze kwathatha indawo kamoya ongcwele. Kapteni Al Farrar, omunye we-FBI yentsha ngobunye busuku eTacoma ngenkathi wayengilandele amaviki amathathu noma amane. Ngenkathi ngenza izitatimende ukuthi wonke upeni wemali waqonda ngo enhlosweni efanele othathwe emikhankasweni yami uqobo, futhi babene enye indoda lapho eyayikade inomfana omncane, futhi bamthumela emhlanganweni enenqulu odokotela bamthatha isithombe se-X-ray. Wayengenathambo elenqulu, futhi ngenkathi umfo omncane engeniswa elelo hlakeni lombhede umoya ongcwele wamtshela ukuthi wayengubani, ukuthi kwakwenzekeni, ukukhola kwakhe okuncane, futhi wamcela ukuba avuke ohlakeni lombhede, futhi umfana omncane walalela futhi wagxuma. Unina wathi akakwazi, akanathambo lenqulu. Futhi wagxuma waze wayothi ngu ezingalweni zikanina, futhi wagijima wehla ngesitaladeda ziluka ngalo lonke iphimbo lakhe. Unina wawa uhlakeni lombhede umfana ayelele kulo, futhi bamehlisele zansi khona-ke kudokotela ukuba athathwe isithombe se-X-ray. Ukapteni Al Farrar unodokotela uthi unethambo lenqulu eliphelele. Ukapteni Al Farrar wangehlisela ekamelweni elingaphansi lapho beqeqesha khona lawo maphoyisa asemancane ukudubula emi ezansi lapho wathi kimi, Mfoti Branham ngiyi-Baptist. Kodwa ngithanda ukwazi ngalowo moya ongcwele okhuluma ngawo. Ngathi, awu kapteni, ungowe-Baptist ngokufanayo njengoba unjalo kunoma ubani. Futhi wathi, Mfoti Branham, ucabanga ukuthi uzonginika umoya ongcwele na? Ngathi, othandayo makeze. Wathi, ngizothola ikamelo elihle lamakamelo ndawo, futhi uhlangane nami lapho, futhi mhlawumbe uzosinika umoya ongcwele. Ngizothola amakamelo amahle kunawo wonke akhona edolobheni eTacoma. Ngathi, akudingekile kapteni. Wathi, awu ngingayaphi ukuze ahlangane nami na? Ngathi, khona lapha. Wathi, kule ndawo yokudubulela na? Ngathi, waya esiswini somkhomo ngomunye ngesinye isikhathi, nasesithandweni somlilo ngomunye, nasemphandwini wezingonyama ngomunye. Uzoza khona lapha kuwe kapteni. Futhi lapho ngamadolo akhe wanikela inhliziyo yakhe enkosini uJesu, uba yindoda ayibusisiwe ephila namhlanje edumisa uNkulunkulu. Wonke amandla akhe cishe impela wemukele umoya ongcwele selokhu akwenza. Wo kukhona into ethize yangempela amadoda ayilangazelelayo. Nalokho liyathe mkhulu wathi asibe nakho kanjalo. Manje uma noma yimuphi umuntu ebuthweni lonke lakwa-Israyeli owayekwazi ukukwenza kwakungusawulo. Ibhayibheli lasho ukuthi wayeyinhloko namahlombe engaphezu kwawo wonke umuntu ebuthweni lakhe. Wayesondela kakhulu kubuNkulunkulu bukaGoliyathi kunanoma yimuphi umuntu ebuthweni. Kwase kuthi-ke futhi wayeyiqhawe, wayazi ukuthi kuliwa kanjani. Wayazi ukuthi umkhonto uqondisa kanjani, ukuthi usiphakamisa kanjani isihlangu ukadle. Waqeqesha amadoda, wayengumbishophi, wayazi ukuthi wayenzani. Kodwa nakho konke ukufunda kwakhe esikoleni, nakho konke ukuqeqeshwa kwakhe, wayeyigwala ngoba wamkholwa uNkulunkulu, kodwa wayengakaze ambone uNkulunkulu eminyakazweni isehlakalo. Ingalesi sizathu ngeke ube nemihlangano emikhulu eMelika ngokuphulukisa ngokukaNkulunkulu ngokushoda kwesehlakalo. Abantu abazi ukuthi uNkulunkulu yini bavele bamthathe ohlobeni oluthile lwento ethize yomlando. UnguNkulunkulu osuku lwamanje. Ngakho-ke ngolo ngisuku ngenkathi Goliyathi enza ukuqhosha kwakhe okukhulu, ngokukhona umdadlana oqethukile, umfo obukeka emamuzumuzu egqoke elincane ijazi lesikhumba semvu. Ubambayi wakhe wayemnika amagilebhisi omisiwe futhi ukwenza ophaya bamagilebhisi omisiwe futhi wayekade wamthumela enhla empini ukuba ahlangabezane nabafowabo. Igama lakhe kwakunguDavide. Futhi cishe ngesikhathi uDavide efika ekamo, uGoliyathi uyaphuma futhi wenza ukuqhosha kwakhe futhi, kungani abanye benu bengaphumi futhi balwe nami na? Wakutsho ngesikhathi esingafanele. Kwenzeka kwaba nomncane umfo obukeka emamuzumuzu, mhlawumbe owayengenayo imfundo eningi kodwa wayemazi uNkulunkulu. Wayengenakho ukuqeqesha uSawulu ayenakho, kodwa wayemazi uNkulunkulu. USawulu ayengazi lutho ngaye. Wayesethi kubantu bakwa-Israyeli, niqonde ukungitshela ukuthi nizoma futhi nivumele lowo mfilisti ongasokile adelele amabutho kaNkulunkulu ophilayo na? Ngizohamba ngilwe naye. Hohe encanyenyana eqethukile into ayibukeka imamuzumuzu. IBhayibheli lathi wayebomvana, umfana omdadlana nje othi akabe neshumi nesikhombisa iminyaka eyishumi nesishiyagalombili ubudala, ethi ukukhotha emahlombe akhe ngenxa yokusebenza kanzima. Ngizohamba ngilwe naye. Ngani? Wayengathatha umunwe owodwa futhi awusonge okhalweni lwakhe, kodwa wayenesibindi ngoba wayazi ukuthi waye kahle. Futhi lapho umuntu azi ukuthi ukahle, akukho okungakunyakazisa. Umuntu akabukeki njengoba kwenza uMose ngale ndlela nangaleyo ndlela. Inceku kaNkulunkulu yeqiniso ayidingeki neze ukuba ibuke ngale ndlela noma ngaleyo ndlela. Ayinandaba ukuhaqabala kwesitha noma ukuhalalisela okuthokozisayo kwendoda ethize. Ijabulela inhlanganyelo yenkosi uNkulunkulu oyithumile uma yazi lapho imi khona. Ayikhathali noma ngabe izitha zayo ziyakuthanda, noma ngabe abangani bayo bayamamatheka kuyo. Lokho akwenzi nomncimo mehluko encekwini yeqiniso kaKristu. Inomsebenzi efanele iwenze futhi yayidingi kuba ibheke futhi ibone. Ucabangani ngakhona? Ngabe lokhu kuya kuthokozisa na? Ibuka ngaleyo ndlela futhi ijabulela ubukhona bukaNkulunkulu ophilayo. Ileyo inkathazo namhlanje sifanele sibone uma ihlelo lethu liyakukholwa. Nkulunkulu ibe nomusa. Uma ngike ngafika kuleyo ndawo, ngiyosonga iBhayibheli futhi ngishiye inkundla. Ufuna ukuthokozisa uNkulunkulu nomyalo. UDavide wathi wafaka abafowabo ehlazweni. Abafowabo bathi, oh, siyabazi ububi bakho, uzama ukwenza okuthile, uzama ukubukisa. Ngakho izindaba zafinyelelanga kuSawulu. USawulu wathi, lethani lapha lelo bhobhodlwana elincane. Wathi, usho ukuthini mfana wenza ukuphawula okunjalo na? Awulutho kodwa usemutsha, futhi yena ube yiqhawe kusukela ebusheni bakhe. Ngani awunalo ngisho nethuba? UDavide wathi, mnumzane, ngidedele nje ngihambe. Yebo, wayazi ukuthi uNkulunkulu wayethembisa ukubusisa u-Israyeli. Lapho uNkulunkulu ethembisa uyona mathela esithembisweni sakhe, uNkulunkulu wethembisa ukuphulukisa abantwana bakhe, uzofanele ahlale nalezo zithembiso. UNkulunkulu wethembisa ukuzithumelela obungcwele, uzofanele ahlale nalezo zithembiso. Ngesabi akunendaba ukuthi elinye izwe lithini, ukuthi umakhelwane uthini, wathini uNkulunkulu na? Futhi uSawulu wakukholwa ngokuma kobuhlakani, kodwa uDavide wayenesehlakalo. USawulu wathi, kodwa ngaphambi kokuba wenze lokhu uzofanele uthole imfundo yasekolishi, uzo ungcono ufake iziqu zami, ngizokunika iziqu zami. Ngakho wamembathisa isikhali sakhe nesigqoko sesivikelo sakhe kuye. Ungathini nje indoda inhloko namahlombe ngaphezu kwalo lonke ibutho layo, ifaka isigqoko sokuzivikela kumfo omncanyanyana owayengeqile cishe ukuphakama kangaka na? Ngweqa ikhanda izindlebe amahlombe nakho konke ngiqagele nawakhe amakhulukazi amahlombe abanzi. Wayebukeka kanjalo uDavide emi lapho egqoke kahle kanjalo namadolo akhe khotheme ndawonye na? Wathi susa le nto kimi, ngazi lutho ngayo. USawulu wathola ukuthi ivest yakhe yobufundisi yayingayeneli indoda kaNkulunkulu. Angazi lutho ngama-PhD akho nokunye nokunye, washo, kodwa ake ngihambe nalokho engibe nesehlakalo ngakho. Amen. Ngizizwa ngikholwa ngempela ngobuqotho. Ngiyazizwa ningahle nicabange ukuthi ngiziphatha ngobuthutha, kodwa uma nizizwele ngendlela efanayo ngizizwe ngayo, mhlawumbe beniyoziphatha ngaleyo ndlela nani. Ngizizwa njengoDavide ngikathi esina phambi komphongolo wenkosi, nomkakhe wamhleka wathi, awukuthandanga lokhu na? Bhekisisa lokhu. UNkulunkulu wathi, ungumuntu enhliziyo yami uqobo. Wayazi ukuthi wayekhuluma ngani. Futhi wathi, ngani awukwazi ukulwa naleso siqhwaga? Wathi, nje susa zonke lezi ziqu kimi nalokhu onke la maphepha ebandla nakho konke, ake ngikhululeke kanye. Wathi, ake ngikutshele ukuthize, emuva ngaleyo ngekathi ngeluse izimvu zikababa wami, ngakukhona ibhere elangena ngolunye usuku futhi ledumele yodwa, ngase ngixoshe indwemane yami ngalishaya ngalilahla phansi. Ngathathe iwundlu ngabuya nalo, nebhubesi liyangena, ngase lidumele yodwa, lase ligijima liphuma, ngalishaya ngalilahla phansi nalo, futhi lapho ngifika kulo langivukela futhi ngalibulala. Wathi, uNkulunkulu owangikhulula ezandleni zebhere nengonyama uzongikhulula kakhulu kangakanani ezandleni zaleyo Mfilisti ongasokile, odelela amabutho kaNkulunkulu ophilayo na? Yabo, wayenekukholwa ngoba wayenesehlakala besilisa nabesifazane abangakaze bazi uNkulunkulu, kungengaphezu nje kokufunda ngaye. Abanazo izehlakalo eziningi, abazi ukuthi benzeni. Kodwa umuntu oke wahlangana noNkulunkulu futhi waba nesihlakalo, lokho kuyakuxazulula. UDavide wathi, uma enza lokho ukusindisa impilo yewundlu, kakhulu kangakanani impilo yabantu bakhe na? Futhi wathi, uzokwenza kanjani na? Wathi, ngizothatha le ndwemane encane. Futhi wacosha amatshe amahlanu wawafaka eminweni emihlanu. Ndwemane, niyazi ukuthi kuyini, lina bafana sasivame ukuwajikijela. Futhi ngekathi ekuqala ukuhlangana naye nesiqhwaga esidala samhleka, awu sathi, mfana, awunayo ngisho imfundo, awukhulumi ngisho nokukhulunywa nokubhalwa kolimi oluhle, uzokwenza kanjani na? Kodwa wayenani na? Wayenamatshe amahlanu, UJESU, esongwe ezingalweni zakhe zoku-KHOLWA. Ukuthile kwakufanele kwenzeke, wayenesehlakalo ngokukholwa kuJesu. UNkulunkulu waqondisa itshe kahle nje, futhi kwaya phansi isikhwaga, futhi bonke abanye baba nesibindi. Eminyakeni embalwa edlule ngekathi amabandla eFull Gospel athi izinsuku zezimangaliso sezicishe zihlwanyeliwe, kodwa omunye waphuma wathi, qekelele ngolunye usuku. Manje bonke sebethathe isibindi, futhi salwa nesitha saya udongeni, sidabula futhi sisika. Sekuyisikhathi sikaDavide sokuthatha isinyathelo futhi, indoda enokukholwa. Gagungu Abraham, Wabiz, Mzin, Wase, Uri, Israel, Makaledi, always Israel, as Ansis Cotinis as a Shinari. Umuntu ojwayelekile nje kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuye ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu budala nomkakhe uSara namashumi ayisithupha nanhlanu babeshadile selokhu babe wayecishe abe neshumi nesishiyagalombili bengenabantwana futhi uNkulunkulu watshela u-Abrahama babezoba nengane no-Abrahama wamkholwa uNkulunkulu Futhi wabiza noma yini phambene nalokho uNkulunkulu ayekushilo ngokungathi kwakungesikho ekholo ukuthi uNkulunkulu wayekwazi ukugcina isithembiso sakhe. Ungathini nje ikhetho elineminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu budala nesalukazi esineminyaka engamashumi ayisithupha nanhlanu budala cabanga ngakho manje behlela kudokotela futhi bathi Doc sifuna ukulungiselela igumbi esibhedlela umkami uzoba nengane. Ini cishe iminyaka engamashumi amabili nanhlanu esedlule ukuya esikhathini na? Yebo, uzoba nengane sisanda kuba sezansi nedolobha futhi sathola yonke ingubo yamaqapaqapa ebesingayithola nabo bonke ophini namabhuzu nakho konke sizoba nengane. Wazi kanjani mnumzane na? UNkulunkulu washo njalo, lokho kuyaxazulula uNkulunkulu washo njalo. Ngani bebeyothi umfo mdala bandla uthi nje ukuphambana ekhanda lakhe kukhona okungalungile ngayo. Futhi wonke umuntu owake wamela uNkulunkulu bethathwa njengoguliswa yimizwa noma kukhona okungalungile ngayo. Kuyinto ethize engalungile. Useshintshe isikhundla sakhe esuka ekubeni yisono esifayo waya kongcwele ophila ingunaphakade. Ebiza lezo zinto ezazingekho ngokungathi zazikhona ngoba uNkulunkulu washo njalo. Ungathini nje emva kwezinsuku zokuqala ezingamashumi amabili nesishiyagalombili na sengiyambona u-Abraham enyuka ethi Sara sithandwa uzizwa unjani na? Kukho kwehluka. Awu akabusiswe uNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani impela. Unyaka wedlule uzizwa unjani Sara na? Kukho kwehluka. Akabonge uNkulunkulu sizoba nayo noma kanjani. Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu yedlula. Unekhulu futhi owesifazane namashumi ayisishiyagalolunye omncane ugogo omdala netshani elincane uzizwa unjani sithandwe na? Akukho kwehluka. Akabusiswa uNkulunkulu sizoba nayo inembe kanjani? Kungani na wabekezela futhi wakholwa ukuthi lokho uNkulunkulu ayekushilo uNkulunkulu wayengasigcina isithembiso sakhe. Futhi ningabantwana baka-Abrahama kucatshangwa kanjalo. Ungatholi ukuphulukiswa ngobusuku bokuqala lapho wemukele ukuphulukiswa kwakho awu ngiqakela kukho lutho kukho akunendaba ukuthi kwakukho nani kukho uNkulunkulu washo njalo nalokho kuyakuxazulula khubeka nje uhamba u-Abrahama wamkholwa uMose emva kokuba neminyaka engamashumi amane yesayensi ezenkolo kuqeqeshwa kwedlula konke impela okwakunganikwa umuntu Ngani wayengeke azilungise kabusha kunoma yiziphi zezibalo zakhe kumbe noma yikuphi okunye ukudadisha aye kudadisha Gibhithe ngomuthi wakhe ngani abaseGibhithe babenomuthi nezinto esingenazo namhlanje bakha izivivane besingeke sazakha badaya izingubo ukuthi udayi usabukeka ungokwemvelo bagqumisa imizimba benze izidumbu ezomisiwe besingeke sasenza isisodwa namhlanje Babehlakaniphile kunathi noMose wayeqeqeshwe kukho konke okwaseGibhithe waze wakwazi ukufundisa amakhosi abo kodwa waphumela ehlane ngesikhathi nesigejane samadoda futhi ngaphezu kwabantu abayizigidi ezimbili wabahola iminyaka engamashumi amane futhi waphuma ehlane kungekho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwabo Beningeke yini abanye benu bodokotela nithande ukwazi ukuthi yini udokotela Mose ayenayo yezithako somuthi nokusetshenziswa kwawo na zingaki izingane ezazalwa ubusuku ngabunye na udokotela uMose wayenesithako somuthi nokusetshenziswa kwawo epotimendeni lakhe elincane nginemfihlo encane Niyafuna nginifundele yona na nansi nonke nile bodokotela ngiyinkosi ephulukisa zonke izifo zenu leso kwakuyisithako sakhe sobuthi nokusetshenziswa kwawo sasebenza eminyaka engamashumi amane nabantu abayizigidi eziningane kungekho noyedwa buthakathaka phakathi kwabo ngokuba ngolunye usuku kwingemuva logwadule unkulunkulu wafika kuye futhi waba nesehlakalo ngenkathi ebulala umgibhithe wabheka ngapha nangapho ebulala indoda eyodwa wayesaba wayengakaze ahlangane nonkulunkulu kodwa emva kokuhlangana nonkulunkulu wehle futhi waqinisa lonke ibutho lasegibhithe futhi akazange abheke emuva wayenokukholwa wayazi ukuthi kwakusho ukuthini impela wamkholwa unkulunkulu futhi wakhuthazela sengathi uyambona ongabonwayo emva kokuba esethole unkulunkulu futhi wahlangana nonkulunkulu futhi waba nesehlakalo waba nokukholwa kukho kwakungufilipu emva kokuba esezwile ujesu etshele usimoni ukuthi wayengubani igama lakhe nokuthi lalingubani igama likayise ukuthi wayengathi unetanayeli woze ubone esimfumene kwakusemva kokuba unetanayeli esehambe wenyukela ebukhoneni bukajesu nojesu wathi bheka umisrayeli okungekho nkohliso kuye wathi ungaze kanjani na wathi ungakabizwa ngufilipu uphansi komuthi kwakungemva kwalokho lapho ayengathi wena inkosi ka-israyeli wena uyindodana kankulunkulu emva kokuba wayekade enesehlakalo kwakungemva kukanondindwa emi emthonjeni lapho abona khona ijuda futhi leli juda lacela amanzi kuye futhi wathi cela mina amanzi futhi wathela inkathaza yakhe futhi wamtshela ukuthi wayehlala nendoda yakhe yesithupha okwakungalungile futhi kwakusemva kwalokho ukuthi wamtshela isalo sakhe ukuthi angagijimela emzini futhi athi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini umesiya lona na kwakungemva kokuba esekubonile emva kokuba sekusebenzile kuye into yangokoqobo iyenzeka kwakusemva kokuba wesifazane esethinte ingubo yakhe futhi wayekade ephilisiwe ukuthi zonke izethameli zazifuna ukuthinta ingubo yakhe kwakusemva kokuba umopho wakhe usunqamukile ukuthi wayenganikeza khona ubufakazi kamuva ekufundeni kwethu umbhalo kulobu busuku ujesu wathi ngenkathi ethi kulowo muthi akungabe kusadla muntu kuwe kusukela manje kuqhubeke futhi ngosuku olulandelayo wabuna nopetru wakuqaphela wenzani na efundisa abafundi bakhe futhi wathi bheka umuthi ubunile lapho oqalekise khona izolo wathi yiba nokukholwa kunkulunkulu emva kokuba upetru esebone isimangaliso ayesenzile wathi yisho kule ntaba nqukuleka futhi ungangabazi kodwa ukholwe ukuthi okushilo kuyenziwa futhi ungaba nakho okushilo into ethize yangokoqobo ilandele isehlakalo futhi mfowethu izwe kulobu busuku libheke into ethize yangokoqobo
and of the rest of the world is looking to the
abantu balesi sizwe nabezwe lonke ubheke ebandleni into ethize yangokoqobo isayense isilethele ukufa umphakathi usilethele ukonakala izinhlangano zamabandla zisilethele ukuqophisana abantu bafune into ethize yangempela lapho bebona lowo mbukiso balungele unkulunkulu nakho sikhuluma ngonkulunkulu uphi na esikhathini esithile esedlule kungiletha ukuba ngixoxe ngesehlakalo njengoba nazi ngiyathanda ukuzingela angihambi kakhulu ukuyobulala inyamazane ngiyahamba nje ukuba ngibe ngedwa nonkulunkulu futhi ngangivame ukuzingela phezulu lapha eduze kwezifunda zase-New England ngapha emfuleni i-Andros Coggin ngaselake ambagaga e-Muse Head ngenkathi ngisengumfanyana nje ezansi ngasezintabeni ezimhlophe Futhi ngiyakhumbula uPatini engizingela naye engangininaye lapho. Wayengomunye wabazingela babedlula bonke ngake ngazingela nabo woqobo uYankee omncane nendoda ekahle kakhulu. Wawungeke neze ulahlekelwe nguye emahlathini, wawungadingeke kuba ukhathazeke ngaye miyeke ahambe futhi wayewazi umsebenzi wakhe kodwa wayengomunye wamadoda anonya ukwedlula onke engake ngawabona. Wo wayenonya enhlizweni yakhe. Wayevame ukuthi ubula amazinyane ezinyamazane amancane ukuze nje angenze ngiphatheke kabi. Manje uma umthetho uthi ungadubula ezinyane lenyamazane lokhu kulungile. Manje akusibo ubungako benyamazane eyidiye kodwa asikho isidingo sokubulala nje ishumi noma ishumi nanhlanu ukuba ube nonya ngakho. U-Abrahama wabulala inkonyane futhi uNkulunkulu uyalidla. Ngakho izinyane lenyamazane alenzanga mehluko ngokuba nonya nje nokufuna ukubukisa. Futhi kungaleyo ndlela ngabantu abaningi namhlanje bafuna nje ukuzenza bahlakaniphile lapho bazi kangcono bayokubiza ngomgingo kongcwele noma bayokubiza ngohlanye noma enye into ethize efana naleyo. Lapho befuna nje ukuhlakanipha abaqondi ukuthi abalimazi wena, abalimaza uNkulunkulu. Wayethamele lo mvuselelo na, ngiyakudabukela. Abusisiwe amehlo akho. Kodwa le ndoda yayidubula lezo zinyamazane amadiye ezincane okungenza ngiphatheke kabi. Ngase ngithi ukwenzela ini lokho na? Oh, wathi Mshumayeli unenhliziyo yenkukhu nje. Ileyo indaba ngani baShumayeli ninenhliziyo yenkukhu nje. Wathi ngiyathanda ukuzingela nawe pili kodwa unenhliziyo ethambile kakhulu. Awufanele wenze lokho, ufanele ube yindoda. Ngathi Bert, indoda ikalwa ngokuthi inesihluku ezingakanani kuyo. Indoda ikalwa ngesimilo. Ngiwabonile amadoda ayengamafiti ayisithupha ubude esinda amaphawundi angamakhulu amabili namashumi amabili nawo wonke umsipha futhi yayingenalo ngisho i-ounce lendoda kuyo. Kunjalo indoda ikalwa ngesimilo sayo. Ngiqonde ukuthi iyo lahle ngane iphume ezingalweni zikamama bese imdlungula. Okubizi lokho ngendoda isimiso. UKristu wayengemkhulu kakhulu futhi kungekho ubuhle ukuba simfise. Akaze abe khona umuntu olingana naye. Ukalwa ngesimile lokho yikho ngaphakathi kuwe. Futhi ngakho wathi, oh hlakanipha. Futhi ngomunye unyaka ngekathi ngenyuka wayezenzele impempe encane. Futhi wayekwazi ukwenza leyo mpempe encane ekhale njengelincane nje izinyane lenyamazane likhala. Ngathi impela awuzukukusebenzisa lokho. Oh, wathi nakho la ukhona unenhliziyo yenkukhu mfana. Sahamba sizingela ngalolo suku futhi kufika iqhele incane njengani bazalwane enaphakamisa izandla zenu ngobunye busuku. Nani ngabazingeli bezinyamazana amatiyeni ilandela umkhondo wekho nje cishe amayintshi ayisithupha. Futhi sasihambe usuku lonke inyamazana itiye yayiyindlala ezansi ezweni futhi ngakho sasingakawutholi ngisho umzila. Inkathi yonyaka yokuzingela iyangena izinyamazana amatiye ziyacasha futhi kwase kulethi ngenkathi yonyaka cishe impela kuphela futhi ngangikhuphuka lethi ukubona ukuthi ngangingathola yini enkulu inyamazane ezulayo ndawo noma ukungena emahlathini. Futhi sasizingela konke kwaze kwaba semini singakaze sibone umjila. Saseke sishaya isikhala esincane esicishe sibe ngusayizi waleli holo elikhulu. Futhi ngamqaphelisisa nje eqoshama phansi futhi ngangicabanga ukuthi wayebuyele ebhantini lakhe ukubathela ukudla kwakhe kwasemini. Ngokwejwelekile yileyo ndlela ebesiyokwenza ngayo, siyophatha ilunch yethu ngesikhathi sesimini besiyodla bese sehlukana bese sizingela emuva ngasekhempini ebusuku. Sihamba ngendlela ehlukile ngakwesinye ezinye izigaba kanjalo njalo mhlawumbe ukuthi usayinyamazela idiye komunye iye komunye. Futhi ngikathi ehlala phansi ngacabanga ukuthi wayefinyelela emuva ukuba athole ukudla kwakhe kwasemini kodwa wayekhipha ephaketheni lakhe lempempe encane. Ngacabanga impela angeke ayifuthe leyo kodwa wayibeka phezulu emlekeni wakhe futhi wafutha. Izwakala njengengane encane nje ikhala futhi nje ngaphesheya kwesikhala enkulukazi inyamazane idiye yensikazi yanhle yaphakama. Oh, iyinhle kakhulu izindlebe ezinkulukazi imithambo ebusweni bayo namakhulu amehla amnyama yayibukeka iyinhle kakhulu. Manje inyamazane yensikazi ingumama wenyamazane tiye yaphakama yayikade icashe ngaphansi kwehlashane lithize futhi wabuka emuva kimi ngalawo mehla abukeka njengawemvu. Ngacabanga impela Bert ngeke kwenze lokho. wayese yifuthe futhi futhi yaphumela ngoesikhaleni. Manje nina abazalwane niyazi ukuthi lokho akwetshwelekile ngenyamazane edia iphumele esikhaleni kanjalo phakathi nemini inkathi yenyaka yokuzingela iqhwa emhlabathini yaphuma ngqo. Kwakuyini na? Yayingumama, yayinento ethize yangokoqobo. Ingane yayikhala futhi ngokwemvelo yayingumama. Iphumele esikhaleni, ngimbonile edonsa isigwedo kulesi sibhamu esikhulu leyo 3006 bese phosa le nhlamvu yezinhlamvu ezithambile eziyikhulu namashumi ayisishiyagalombili phakathi lapho. Futhi wayengumnembi leso sibuke esandisayo sehla leyo migqa iphakeme yokuqondisa iphezu kwenhliziyo yayo ethembekile. Ngacabanga, oh Nkulunkulu, uzoqhumisa inhliziyo yayo eyigugu ithi ngukuye imile ingakhelile ngamayadi angamashumi amabili. Ngenkathi isigwedlo sehlile, inyamazane idiye yaphenduka. Yayazi ukuthi umzingeli waye lapho, kodwa ingane yayo yayisenkathazweni. Yayingazenzisi nje, yayingumama wangempela, yayinento ethize yangempela, yayingesuye umzenzisi, yayingeyangempela. Futhi yaphumela ngaphandle ngokwedlulele. Futhi ngibone ubhethi lapho esiqondisa phansi ukuba aqhumise inhliziyo yayo. Ngafulathela ngathi angikwazi ukukubuka lokhu. Angayiqhumisa kanjani inhliziyo yalowo mama oligugu ecinga ingane yakhe na? Angayiqhumisa kanjani inhliziyo yakhe iphume na? Ngacabanga, oh Nkulunkulu, ungamvumela kwenze. Ngafulathela ngilalele noma ngamubu umzuzu ngokubhonga kwaleso sibhamu esikhulu, kodwa sidubulanga. Ngaphenduka ukuba ngibuke nombhobho wesibhamu esikhulu ohamba kanje. Ngambuka waphosa isibhamu esikhulu phansi, wangidumela ngomlenze webhulukwe, wayesethi pili sengenele yikho, wathi ngiholele kulowo Jesu ongaveza uthando.
He saw real love displayed. He saw something real.
Wakuyini na? Wabona uthando lwangempela luvezwa ubala. Wabona into ethize yangempela. Futhi lapho kulelo sebe lwegwa, ngamholela enkosini uJesu ngoba wayethole into ethize yangempela. Lowo mama wayengazenzisi njengelunga lebandla, wayengowangempela. Ngani lokho izwe lifuna ukukubona namhlanje kuwe nami? Bafuna into ethize yangempela. Ungakuthola kanjani uze uzalwe ngomoya kaNkulunkulu futhi ube nesihlakalo sakho na? Ungaba kanjani nokukholwa ngaphandle uma kukhona okukuwe okukunika ukukholwa na okwangempela? Ungathanda ukuba nalolo hlobo lothando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakho njengalowo mama wenyamazane idiye ayenalo ngengane yakhe? Ukuveza obala lolo hlobo lothando kungekho bugovu, kungekho mhobholo, kungekho lutho, kuze ukuthi lapho uhamba wehla ngesitaladi omakhelwane bayothi uma kwake kwaba khona ongcwelisiwe owesifazane omesaba uNkulunkulu noma owesilisa nakho-ke. Ilokho abakufunayo, kungcono kungiphilele intshumayelo kunoma kunjalo kungishumayeza eyodwa. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzu nje. Wo Nkulunkulu, njengoba ngicabanga emuva ngezehlakalo ukuthi ngibone kanjani amakhulu amadoda anonya angamesaba uNkulunkulu nangenandaba enziwe amnandi amaKristu athobile ngomzuzwana nje wesikhathi ngoba abone into ethize yangempela. Nkulunkulu, yepha kulobu busuku ukuthi wonke wesilisa nosifazane, umfana noma intombazane phakathi lapha ungenaso leso sehlakalo sangempela ukuze babe nokukholwa kwangempela. Bangathi bangakwemukela kulobu busuku njengomsindisi wabo siqu futhi bemukele umoya ngcwele okunikeza ukukholwa. Thina singabafileyo kuKristu, kusho umbhalo, siba yizinzalo zika-Abrahama futhi siyindlalifa ngokwezithembiso. NoKristu wayeyinzalo ka-Abrahama nomoya ongcwele usilethile. Sifile naye kusiletha ebudlelwaneni futhi ngomoya ongcwele kusinika kukholo u-Abrahama yinakho. Nkulunkulu, siphe kulobu busuku ukuthi sizoba nalokhu kukholwa nalolo thando ukuthi into ethize uKristu usho okukhulu kakhulu kuze kuthi thina kuze kube ngaphezu kobulunga bebandla kungaphezu kokucasha emva kwejazi lenkolo noma ngaphezu kwanoma yini njengoba uFanny Crosby oyimpumputhe wathi kungaphezu kokuphila kimi. Siphe Nkosi leli horo ukuthi umoya ongcwele wakho uzokhuluma ezinhliziyweni. Sizakhothamisa amakhanda ethu nekhanda lakho likhotheme othulini lapho uNkulunkulu akuthathe khona, futhi ngolunye usuku uyobuyela kulolo thuli okuyiyona ndlela okhothamise ngayo ikhanda lakho manje. Ubungathanda kuba mngane wami oyisoni noma umhlubuki noma ungenandaba ilunga lebandla elibandayo konke kuyisono? Ubungathanda kuba nothando lukaNkulunkulu enhliziyweni yakho lucebile nje njengoba leyo nyamazane idiye yayinothando lukamama enhliziyweni yayo na? Ubungathanda kuba nesihlakalo esinjengaleso esiyokuvumela ume lapho ukushaya kwenhliziyo kokugcina kuhamba emzimbeni wakho, futhi namanje nezingalo zothando zibheke ngaphesheya kweJordani ukuba izingelosi zize zithwale imiphefumulo yenu iye ekhaya na? Cabanga ngakho umzuzwana nje ngumphefumulo wakho uNkulunkulu lapha uzoku nika lelo hlobo lothando. Uma nikufuna ningaze iphakamisa nje izandla zenu ngokuthula kuye ngenkathi nginikhulekela kuse sonke sakhiyona. uNkulunkulu kubusise wena 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 phezulu kovulanda basesitezi ngakwesokudla sami. Ma ninikazi, niyazi ukuthi nizithanda kanjani izingane zenu. Anazi na iBhayibheli lathi umama angayikhohlwa ingane yakhe encane esancane na? Yebo, ngahle ayikhohlwe, kodwa angisoze ngakhohlwa nguwe ngokuba igama lakho liqoshwe ezintendeni ze sandla sami. Uyazi ukuthi uyithanda kanjani ingane yakho, awazi na uNkulunkulu ukuthanda ngaphezu kwalokho. Kungani ubungahamba weqe imingcele phakathi komusa nokwahlulela lapho ekuthanda kanjalo na? Uthando olunje pho ukuthi ubaba wayenalo ngesizwe sika-Adamu esiwileyo, wanikela ngendodana yakhe yodwa ukuba ihlupheke lokusihlenga ngomusa wakhe. Bukani ukuthi uthando olunjani alubonakalisa obala ngathi anikwazi ukubonakalisa obala uthando oluncane ngaye na? Ungasiphakamisa isandla sakho lolo thando olungako bese uthi uNkulunkulu ngilapha, ngiyazi ukuthi inhliziyo yami yayilungisene nawe. Ngizisho ukuthi ngikumKristu kodwa ngiyazi khona phansi enhliziyweni yami lelo iphutha. Nginokukusho nje anginakho kukholwa, ngifuna ube nomusa kimi uNkulunkulu. Cinani amakhanda enu ekhotheme ngenkathi kovulanda basesitezi ngakwesokunxele sami. Ubungaziphakamisa isandla sakho uthi uNkulunkulu ibe nomusa, uNkulunkulu akubusise mnumzane, uNkulunkulu akubusise nenekazi wena 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 konke phansi ovulanda basesitezi ngemuva. Beningaziphakamisa izandla zenu na? uNkulunkulu akubusise abafa abasha phezulu lapho ekuguqukeni kwempilo, amanenekazi amancane lapha lapho nikhona ngoyihoreni eliyingozi kakhulu. Kusasebusuku ngifuna ukukhuluma mayelana nalokho usezimpambanweni mgwaqo sithandwa nginamantombaza ngena amabili ekhaya, futhi uNkulunkulu ibe nomusa mntwana. Thatha uJesu njengomsindisi wakho kulobu busuku ngaphambi kokuba kwenzeke okuthile. Lowo mphefumulo wakho oyigogo uJesu awufela, ungememukele na? Phakamise isandla sakho nje. Bafana bancane, phakamisani izandla zenu. uNkulunkulu akubusise noma yibaphi abanye noma yaphi yasakhiweni bathi futhi Branham ngikhumbule. uNkulunkulu akubusise phansi lapha mnumzane, futhi uNkulunkulu akubusise ngapha emuva le ngemuva. iNkosi kubusise umi ngasezinhlangothini ubungavele nje umuntu othize odinga uNkulunkulu. Phakamisa isandla sakho nje uthi uNkulunkulu yiba nomusa kimi. Mina manje lapha ngifuna ukuthatha uJesu. uNkulunkulu akubusise mntwanyana. uNkulunkulu akubusise mnumzane. Kulungile, sisa lokho sinamakhanda ethu ekhotheme. Nkosi, wena ushilo ezwini lakho angekho ngeze kimi uma ubaba wami engamdonsi kuqala. Manje ke kube nezandla eziningi eziphakamile phakathi lapha kulobu busuku, zabesilisa, besifazane, abantwana, injejane, khona-ke kukhombisa ukuthi ubaba ubedonsa abantu bakhe. Futhi bonke abeza kimi ngizobanika kuphile kuphakade, wena washo, futhi abayikubhubha. Wo, sithanda kanjani ukucaphuna izwi lakho. Wena wathi ozwa izwi lami akholwe ngokuthi umleyo unokuphila kuphakade. futhi akayi buye kwahlulelweni kodwa wedlulile kufeni wangena kuphileni. Manje ke sabonuni lo mlingiswa obekuyoba yilo na uma abaningi enalokho kusho futhi bengenazo izithelo zikamoya ukuba zikulandele khona ke badukisiwe. Uma uthanda izwe noma izinto zezwe uthando lukaNkulunkulu lokho kuwe. Kosi indoda ngayinye iyakwazi ukuma kwayo umuntu ngamunye kulobu busuku futhi baphakamise izandla sabo abanye babo ukuthi kade benephutha futhi bafuna uthando lwangempela enhlizweni yabo. Manje moya ngicela noma ngabe beza lapha noma bahlale phandle lapho uthethe umoya wakho ukukwenza futhi uma usondele ngokwenele kubo futhi uma inhliziyo yabo isathambile ngokwenele ukuthi ubungabenza baphakamise izandla zabo ubungahlala kangakanani-ke wena na siphe khona Nkosi. Ngibanikela kuwe manje njengeziphiwo zothando nezimpawu ezincane zalo mlayezo kulobu busuku egameni likaJesu Kristu wangathi bangemukele umoya wakho futhi baphile ngobuqhawe obukhulu nothando lwangempela oluningi ukulubonakalisa kunomama omdala wenyamazane ediye engixoxe ngaye emizuzwini embalwa edlule. Lokho ngikucela egameni lika Jesu, amen. Izi alikwenzi yini okuthize nje kuwe na? Bangaki olithanda izwi na? Impela akusikwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Angazi noma uyayazi yini leyo ndlela ubungasinika manje. Angisuye mculi kodwa ngiyathanda emva kokuba izwi seliphumile benihlonipha ngokuzithoba kakhulu. Ngiyathanda ukumkhonza ngamaculo akudala. Anikuthandi lokho okumnandi ngempela na?
You know that song, I love him because he first loved me.
Niyalazi lelo culo, ngiyamthanda ngoba wangithanda kuqala. Senake nalizwa na, ake sinizwe sibone izandla zenu kulungile siphe indlela. Uma umunye ubengangisiza lapha, uma uthanda kulungile kulungile sinikeze indlela. Asiphakamise izandla zethu sisenza. Lokho akwenzi yini ukuthize kuwe na? Asikwenze futhi. Wozani wonke umuntu khona ngo endaweni yenu manje. Bheka phezulu nje kuye futhi umkholwe. Nkulunkulu, ekujuleni kweyami, Nkosi, nasekujuleni kwemiphefumulo yalezi zandla eziphakamisiwe. Siyakuthanda Jesu ngoba wasithanda kuqala ngenkathi singathandeki. Wafika futhi wasihlanga ngegazi lakho futhi wasihlanza ezonweni zethu. Futhi wasenza saba mhlawumbe egazini lomzimba wakho uqobo oyigugu futhi usiphe inhlanhla ngomoya ongcwele ukuba sibe kophawu embusweni kaNkulunkulu futhi sibizwe ngamadodana namadodakazi kaNkulunkulu. Akukabonakali esiyakuba yikho ekugcineni kodwa siyazi siyoba nomzimba ofana nomzimba wakhe uqobo okhazimulayo ngokuba siyakumbona njengoba injalo. Nkulunkulu, inhliziyo yami iyaxuma lapho ngicabanga ngolunye usuku lapho ufika nalabo abanokuphila kuphakade baphaphame othulini lomhlaba. Awukwazi nje ukufihla ukuphila. Wo unkulunkulu ngicabanga ukuthi ungabeka imbewu encane ngaphansi kwedwala ubeke idwala phezu kwayo kodwa ngokuqinisekile nje njengoba ilanga lifudumele liyako singathi umhlaba leyo mbewane encane yokuphila izosebenza indlela yayo izungeze lelo dwala futhi iphakamise ikhanda layo ngeke wakufihla ukuphila singangcwatshwa ngaphansi kwamatshe nasemaxhaphozini nasezinzulwini zolwandle noma ngabe kukuphi kodwa lapho indodana kaNkulunkulu ifika nemimoya ihelezayo efudumele yasephakadeni iqala ukusingatha umhlaba abantwana bakhe abagezwe ngegazi bazophakamisa ikhanda labo futhi badumise uNkulunkulu. Siyakubonga ngalokhu ngokuba kuphila phakathi kwethu manje. Futhi siyakubonga uNkulunkulu ongcwele, siyakuthanda futhi siyakhuleka ukuthi uzongena phakathi kwethu manje ngendlela ezwakalayo ebonakalayo. Hayi ngoba sifanele sibe nalokhu Nkosi kodwa ukukhuthaza labo abasanda kukwemukela njengomsindisi nokukhuthaza abantu abagulayo ukuba bakukholwe. Abaningi babo lapha kulobu busuku bayakholwa ngaphandle kokuba babone into eyodwa uFilipu njengoba ngishilo emva kokuba esekuzwile utshela uPetro ukuthi wayengubani igama lakhe wakukholwa emva kokubona uNathanayeli ngekathi umtshela ukuthi wayengubani nokuthi uvelaphi nokuthi wayekuphi ngekathi umpostoli emtshela wakholwa emva kokuba esezwe lokho owesifazane emva kokuba esetsheliwe ukuthi iyiphi ikhathazo ayenayo wakholwa emva kwalokho. Kodwa Nkosi uNkulunkulu siyakholwa ngaphambi kokuba sibone noma yini yakho wena wathi mkhulu kangakanani umvuzo wabo. Kodwa Nkosi ngokwezwi lakho ubophezelekile ukuba uzimemezele wena uqobo njengoba wenze ezinsukwini zasekuqaleni lesi sizwe sabezizwe esifanayo ibandla liyakhethwa likhishiwe. Izinkulunkwane eziningi zilele othulini kwehle njalo nyakeni lesi sikhathi sokuphela. Woza Nkosi Jesu futhi wazise abantu ukuthi lo Nkulunkulu esimkhonzayo akasuye Nkulunkulu womlando. Kodwa uyinkathi yamanje onguyena izolo namuhla naphakade lonke udumo luyanikwa wena. Amen. Ngokwazi kwami konke lokhu cishe ubusuku obuthathu noma kanjalo ngithi ngicabanga ukuthi lobu ubusuku besithathu ulwesine olwesihlanu noma ulwesihlanu umgqibelo nesonto. Ubusuku bokuqala ngicabanga ukuthi sinikezela ngamakhadi omkhuleko futhi nje sibize abantu ngezinombolo zabo ukuba benyukele emsamo ngamunye ngamunye. Izolo busuku kubonakale kunogcobo olukhulu kakhulu saze sangawathatha ngisho amakhadi omkhuleko. Umoya ongcwele uvele nje wahamba phezu kwesakhiwo wababiza neme kanjani. Futhi kulobu busuku njengoba sinesikhathi esincanyenyana nje ikodwa nje kuze kube yihora lesishiyagalolunye singaphuma ngekodwa emva niyabo konke lokho ebengingakusho lokho kulungile. Kodwa bonke abashumayele ezweni bangahle bashumayele besingalalela kodwa izwi elilodwa nje elivela kuJesu beliyosho kungaphezu kwalokho sonke besingakusho. Yabo bebengathi oh yabo lokho kwakusemuva ngolunye usuku kodwa ulapha namhlanje ngokufanayo nje njengoba waye njalo ngalo nkathi. Bangake sekhiweni kulobu busuku ongakaze abekwe nge yezinkonzo zethu ngaphambili na ake sibone izandla zenu ababaningi kakhulu lokho kuhle. Ngiyajabula ukubona isixoku sigcina isikhundla saso. Angithandi ukubona abantu beza nje futhi bagcwale ngobunye ubusuku futhi babuyile emuva bathi oh lokho bekwenele kimi. Kukhombisa ukuthi kukhona okungalungile niyabo. Uma ngidle ikhekhe elomile ngakuthange lokho kungahle kube kahle kodwa ngifanele ngibe nalo njalo kanye ngakathi. Akusikwasodwa umuntu ayakuphila ngaso kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Kuwe olapha okokuqala angizisho ukuthi ngingumphulukisi mngane wami othandekayo akekho omunye ongumphulukisi uNkulunkulu ungumphulukisi. Ngikholwa ukuthi ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu yinto ethize uNkulunkulu asenzela yona ngendodana yakhe uJesu ngenkathi enikelwa eCalvary. Lokhu kufika nje emqondweni wami ngifanele ngikusho esikhathini esithile esedlule ngangine studio lapho uCharles Fuller noStuart Hamblin abaningi babo babekade bephakathi lapho ukuba kuthathwe isithombe sabo futhi kwenzeka ngabezwa ngestudio esifanayo. Futhi ngakholo mfosi emncane phakathi lapho wayesanda kuphuma nje kwesikole esiqavile futhi ngempela wayenefundo futhi wathi kumphathi wami wathi ngingathanda ukuba ushiye umnumzane Branham lapha. ngabheka ngale ngoba lapho ngiya ekudleni kwasekuseni basebenzisa lawo magama amakhulukazi angazi ukuthi bakhuluma ngani bahlala eceleni komphathi uma ngingazi ukuthi bakhuluma ngani ngimkhahlela ngedolo lami futhi uyakhuluma kusukela lapho kuqhubeke ngakho wathi ngingathanda ukuba ushiye umnumzane Branham lapha into ethize kimi yangitshela ukuthi wayezongibuza ngakho kugcinile umnumzane Baxter wathi kulungile kodwa unaye lapho emizuzwini engamashumi amathathu ngifuna ukuthetha izinhlangothi ngangazi ukuthi lokho kwakungesikho ngempela ngakho wathi nje angahamba wathi mnumzane Branham ngifuna ukukutshela njengendoda ngiyakuhlonipha kodwa isayense yakho yezenkolo iyiphutha ngathi yini engalungile ngayo mnumzane na wathi awu into yokuqala wathi ufundisa ukuphulukisa ngokukankulunkulu ngokubuyisana na ngathi zonke izibusiso zokuhlenga zivela ekubuyisaneni awu wathi mnumzane Branham uma ukuphulukisa ngokukankulunkulu kwakusekubuyisaneni bekungeke kusebakhona ubuhlungu ngathi ngabe insindiso yomphefumulo isekubuyisaneni mnumzane na wathi yebo ngathi ngabe sikhona isilingo na impela ngathi khona-ke bukhona ubuhlungu wahamba esebenzisa amanye amagama amakhulukazi ngathi kade ngiphakathi kwabantu bepentekostali isikhathi eside kodwa angikaze ngibe nesiphiwo sokuhumusha khuluma kimi nge-King James uyabo ngathi angazi ukuthi ukhuluma ngani ngathi ukhuluma ngolunye ulimi kimi mnumzane ngingumuntu wasemaphandleni nje kodwa ngiyayazi inkosi Jesu ngingahle ngingayazi incwadi kahle kakhulu kodwa ngiyamazi umqambi futhi ngathi khuluma nami nje ngamazwi acacile wathi usebenzisa ukuphulukisa ngokukankulunkulu ekubuyisaneni u-Isaya akusho imuva lapho na yebo ngathi yebo mnumzane yilokho impela wathi ngikholwa ukuthi uyindoda eqaphela kakhulu mnumzane Branham wathi uma ngifakazisa kuwe ngebhayibheli ukuthi lokho kwaqedwa ngakho uzoba yindoda ngokwenele nomnumzane othenphekile ngokwenele ukukwemukela na ngathi impela ngizoba njalo impela wathi uMathewu ngikhole ukuthi isahluko sasishiyagalombili baletha kuye owayegula nohluphekile futhi wabaphulukisa ukuba bugcwaliseke kokhulunywa ngomprofethi u-Isaya wathatha ubuthakathaka bethu futhi wathwala izifo zethu ngathi manje-ke uqonde ukuthi ukubuyisana ayekhuluma ngakho ngo-Isaya kwagcwaliseka lapho na wathi impela ngathi manje-ke kwakungubani indoda esangweni aphulukiswa ngayo nabo bonke abanye na ngathi mnumzane lowo kwakungunyaka wezinyanga eziyisithupha ngaphambi kokuba kuze kwenziwe ukubuyisana khona-ke ukubuyisana kwakunamandla amaningi ngaphambi kokuba kuqale ukusebenza kunokuba kunakho emva kokuba kusebenze wase-ke phuma waya emagameni akhe amakhulu futhi ngathi umzuzwane nje ngathatha lo mbhalo engisanda kuwusebenzisa konke nikufisayo nxa nikhuleka kholwane ukuthi niyakwemukela niyakuba nakho ngathi ngabe lokho kwakufaka nokuphulukisa ngokukankulunkulu noma yini na wathi awu noma yini ngathi wathi lokho kwakungesikho ukuphulukisa ngokukankulunkulu ngathi kodwa ujesu wathi noma yiziphi izinto wena uthe akukufaki lokhu kodwa ujesu wathi noma yini manje ubani oqinisile wena noma yena na wathi onke amazwi omuntu mawabe amanga futhi awami abe yiqiniso ubani oqinisile ngathi uzovuma mnumzane kwakusezwini na wazile ngisalapho wathi kwakusezwini kodwa hhayi ukubuyisana a-o khona-ke washo into ethize engalungile niyasazi isisho esidala nike nkomazi intambo yenele izozilengisa yona izokwenza leso yisisho sasetexas kodwa siyiqiniso ngathi hlala nalokho ngathi ngesinye isikhathi kwakukhona inkosi eyayiyindoda elungileyo eqotho yaligcina izwi layo yayiyindoda eqotho yenza imithetho yayo yombuso wayo futhi ngathi ngelinye ilanga kwakukhona isigqila esenze icala salethwa phambi kobulungiso benkosi le nkosi yafunda izinhlawulo zaso kwakungekho kubuyisana ngakho indoda yayifanele ife ngakho yathi mnumzane asinakuxolela kwalesi sono ufanele ufe ngifanele ngibe nekhanda lakho linqunyiwe ebhulokweni yokunquma ikhanda futhi yaqala ukuthuthumela yathi ome kancane qonda yathi yini engingakwenzela yona ngaphambi kokuba nginqume ekhanda lakho noma ngibe nakho kwenziwe yathi nginika ingilazi yamanzi futhi ayikwazanga ukuyibamba yayizonqunywa ikhanda layo yayingeke nje iyibambe nenkosi yathi awume kancane qonda angizukulinquma ekhanda lakho uze uphuze amanzi isigqila sayiphonsa phansi ngathi ingumuntu olungileyo iyaligcina izwi layo inhlawulo yayo ithi umuntu ufanele afe futhi izwi layo ayikwazi ukuligcina wathi lokho kwakungukushelela enkosini ngathi khona-ke unkulunkulu wenza ukushelela ukukufaka ezweni lakhe ngaphandle kokukuvumela ekubuyisaneni hamba mfowethu ngathi impikiswano yakho izacile kunesobho elenziwe ngesithunzi senkokho ebulawe yendlala wazi kangcono kunalokho yebo mnumzane kwakuyilokho-ke unkulunkulu naso sonke isibusiso sokuhlenga ekubuyisaneni ngenkathi ujesu efa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngobubi bethu isetshenziso sokuthula kwethu phezu kwayo nangemivimbo yayo siphilisiwe thina kungokwakho ukuba ubuke futhi uphile nguwe akuyilutho engingalwenza umshumayeli uma eza lapha eshumayela ukuphulukisa ngokukankulunkulu ngokubeka izandla ubeyofanele ashumayele lokho kini ngezwi ukubeka izandla zakhe bekungeke kube ngaphezu kompaphathizo noma yini enye wena ufanele ube nokukholwa uma ungenakho ukukholwa wehla nje uyisoni esomile bese wenyuka ungesimanzi usalokhu uyisoni uma inhliziyo yakho ingakaguqulwa umpaphathizo usho lutho ukuzwakalisa nje kwangaphandle ukuthi umsebenzi wangaphakathi omusa sewenziwe futhi kunendaba ukuthi abashumayeli babeka izandla zabo kangaki kuwe ukuthi bakwenza kangakanani lokhu akusho lutho uze ukukholwe ngempela kwase ukuthi-ke ujesu ngenkathi yasemhlabeni wenza nje isibonakaliso esincane ukukhombisa abantu ukuthi wayengumesiya futhi bakukholwa futhi wethembisa ukuthi wayenguye izolo lamuhla naphakade futhi uhlala engaleyo ndlela futhi siphetha lo nyaka manje unyaka wabezizwe ujesu ufikile ngesimo sikamoya ongcwele ukukhipha abantu insali yabantu abezizwe ngegama lakhe ngaphambi kokuba izipikniki ziqhume kuleli viki ngethemba kungena kukho kulungile asicele elinye izwi lomkhuleko ngenkathi nina ninamakhadi omkhuleko nizilungiselela sizobiza amakhadi omkhuleko ubusuku ngaphambi kokuba siwasebenzise izolo busuku asizange kulobu busuku sizobiza amakhadi omkhuleko uphi ubhili na mbuzo ukuthi akuphi lawo makhadi ukuthi ukhipheni nokuthi mangake u-x elokuqala kuya ekhulwini nkosi wena ungujehova kunamakhadi omkhuleko ayikhulu abekwe phakathi lapha bonke uyagula nkosi kungenjalo bebengeke babe nalo ikhadi angazi nje ukuthi ngizoqala kuphi kodwa wena uyazi ngesiza enkulunkulu busisa abantu khuluma kulabo abaphandle ezethamelini mabazi ukuthi ujesu ofanayo umphristi omkhulu owesifazane amthinta ngomuzwa ubuthakathaka bakhe usalokhu enguye namhlanje futhi eziphatha futhi yenza okufanayo njengoba wayelokhu enza asikubone kulobu busuku nkosi futhi lapho izinhliziyo zethu zenziwe zajabula siyozizwa njengalabo ababevela e-emawuse ngenkathi ubavalele phakathi futhi wawuphakathi kanye nabo wenze into ethize ngendlela nje owayenza ngayo ngaphambi kokubethelwa kwakho babazi ukuthi lowo kwakungujesu ofanayo ngoba wenza ngokufanayo uqala waqonda ngo ezwini ukukhombisa ukuthi wayengukristu khona-ke wenza into ethize ukukhombisa ukuthi wayevukile kwabafileyo bagijima basebethi qiniso uvukile kwabafileyo futhi izinhliziyo zethu bezingavuthini phakathi kwethu lapho ikhuluma kithi endleleni na siphe lezo zinto ezifanayo kulobu busuku yenza izinto kulobu busuku njengalokho nje esikhulume ngakho owakwenza ngaphambi kokubethelwa kwakho futhi sizokwazi ngalokho nkosi nabantu olapha ukuthi uzaphila ibandla malizithobe nenceku yakho futhi sizinikela kuwe ukuthi uzosebenza ngathi ngakho konke kulobu busuku ukuthi lingazimula egameni lakho ukuqinisa inhliziyo yababuthakathaka kusindisa isoni nokuletha ukukholwa koqulekayo siyacela egameni likaKristu amen siyibize kuphi na ingxenye yokuqala sibizele kuqala asilibizanga na asiyibizanga kusukela kwinombolo futhi waqalaza waze wafumana wesifazane futhi wamtshela ukuthi isimo sakhe sasiphulukisiwe ukukholwa kwakhe kwakumsindisile ngabe kunjalo na ibhayibheli lathi lokhu kungokomuntu oqala ukufika ibhayibheli lasho ukuthi unguye izolo namuhla laphakade nokuthi ungumphristi omkhulu khona manje onokuzwelana nobuthakathaka bethu ngabe kunjalo na awu ubeyokwenza kanjani uma engumphristi omkhulu onguye izolo namuhla naphakade na beyodingeka enze ngendlela efanayo ngabe kunjalo na khona-ke ubheka kuye futhi ukholwe futhi ubone vele usho lokhu enhliziyweni yakho nkosi nkulunkulu umfowethu Branham akangazi akanawo nowodwa umqondo ngami kodwa wena uyangazi nkosi ngakho wena ngisize futhi mangithinte ingubo yakho futhi uqinise kimi ngokukhuluma ngomfowethu Branham njengoba nje wenza kwesifazane bonani uma engumphristi omkhulu ngiphoselenselele ukukholwa kwakho ukuba ukukholwe Manje uma inkosi Thanda ngolo sithathe busuku ngizozama kuze kuphili ngaphandle kokukhuluma ngize nje makuthi umfowethu vele noma omunye akhulume ukuze nje sikwazi ngingathanda kuba nibone umehluko emhlanganweni niyabo ukushumayela kungaphansi kokucobo lulodwa lesi yisiphiwo sokuprofeta into ethize ehluke ngakho konke umoya ofanayo kodwa ucobo olwehlukile niyabo ukushumayela ubusisiwe futhi uyanikela uyakuthanda lokho ngingakwenza lokho busuku bonke kodwa umbono owodwa uzokhipha okuningi kimi kunamahora isishiyagalombili okushumayela bangaki okuqondayo lokho ngombhalo na impela uJesu owesifazane oyedwa wamthinta wababuthakathaka indodana kaNkulunkulu uDaniyeli wabona umbono futhi wakhathazeka ekhanda lakhe izinsuku eziningi niyakukhumbula lokho na impela manje ngokwazi kwami akukho umuntu phambi kwami engimaziyo ngaphandle kukamnumzane Gold lapha ethatha ama-table umnumzane Veli lapha indodana yami umnumzane Sweet Emmy lapho abazalane lapho kodwa phambi kwami kuvulande sesitezi nasezindaweni zonke wonke lowo oyizihambi kimi phakamisa isandla sakho ndawo zonke kulungile kodwa uyaqonda ukuthi uNkulunkulu uyakwazi ngaphambi kokuba uze ufike emhlabeni uyakukholwa lokho na bangaki okholwayo ukuthi isiphiwo nokubizwa kungaphandle kokuphenduka na ibhayibheli lathi kuneziphiwo ezinhlanu ebandleni uNkulunkulu umisile ebandleni abapostoli noma izithunywa zenkolo abapostoli abaprofethi abafundisi abavangeli abelusi qiniso uma kukhona umpostoli kukhona umprofethi uma kukhona umprofethi kukhona umfundisi uma kukhona umfundisi kukhona umelusi noma umvangeli niyabo ngeke nje uthi kukhona umelusi nomvangeli futhi akukho umprofethi noma umpostoli uNkulunkulu salokho ehleli inqobo nje uma enebandla lakhe usenalo ibandla lakhe elihleziyo impela manje anibeki izandla omunye komunye ngenxa yalezo ziphiwo uNkulunkulu umisile ebandleni uJesu Kristu wayeyindodana kaNkulunkulu kusukela ensimini yaseEdeni wabikezela inzalo yoyisifazane uJohane umbhaphathizi wayeyiphimbo lomemeza ehlane iminyaka engamakhulu ayisikhombisa neshumi nambili ngaphambi kokuba azalwe iphimbo lomemeza ehlane bangaki okwaziyo lokho na impela bangaki owaziyo ukuthi uJeremiya isahluko sokuqala evesi lesine uthi ngakabunjwa nasesiza lweni sikanyoko ngakwazi futhi ngakungcwelisa futhi ngakubeka umprofeti ezizweni iziphiwo nokubizwa kusikho lokho kwenziwe ngomunye umuntu kuyilokho uNkulunkulu akwenzile bayazalwa bavuswa kanye nabo yilokho uNkulunkulu akwenzile manje ubiza abanye bethu ukuba bashumayele abanye bethu ukuba bafundise abanye bethu benemimoya ehlukene yokusebenza manje kuneshumi nambili noma iziphiwo zokomoya ezisishiya kalolunye emzimbeni wendawo niyabo manje kukhona isiphiwo sesiprofetho besingaba kunoma yimuphi umuntu phakathi lapha kulobu busuku futhi mhlawumbe singaphinde sibe phezu kwabo futhi esifika sihambe nje kunomehluko impela phakathi komoya wesiprofetho nomprofethi umoya wesiprofethi ufanele wehlulelwe ngababili noma abathathu onokubona ukufihlakela ngaphambi kokuba kuze kunikezwe ibandla ngenkathi umprofethi omdala ema uIsaya noJeremiya babenoisho kanje inkosi bazalwa kusukela empeteni wengane kwenyuke abelusi abafundisi haye lokho elinye ikholiji lezenkolo likubeka ngokuhlelekile kodwa lapho uNkulunkulu ekubeka khona phandle lapho njengomelusi noma uthisha yilowo mehloko ungahle ukuba uphumele imali uma amakholiji ekuthumele waphumela uNkulunkulu waphumela ukusizakala kwebandla nenkazimulo kaNkulunkulu wadingeka uphuza amanzi ekhatsha futhi udla amakhekhe omile kasoda akwenzanga mehloko kuwe washumayela ngokufanayo nje ugxekwa noma ungagxekwa uthandwa ngabantu noma ungathandwa ngabantu wakwenza imehloko uyahamba noma kanjani uNkulunkulu abusise lawo madoda abaningi babo behlezi lapha kulobu busuku amaqhawe akandaye umgwaqo engigijima phezukwawo ngokukhululeka nama emakhoneni ezidaladi futhi nashumayela futhi naprofeta futhi nathi kwakuza nakhu inina abenza umgwaqo bazalwane lindani kuze kukheshwe imivuzo futhi nibone ukuthi bani othola imivuzo inina madoda yebo mnumzane yini enabeka izisekelo ngalolu suku lokugcina lwebandla manje uNkulunkulu useqalile ukungena kuleso sisekelo osibekile kumangalisa kanjani ngiyalithanda lelo culo umkhulu kangaka umkhulu kangaka ngabe lona ngowesifazane wokuqala na kulungile manje ngicela ukunakisisa kwakho okwemizuzu embalwa nje manje ningayaluzi hlalani nithule ngempela hlaliphani ngokuzithoba manje lapha konke ukushumayela engikwenzile nakho konke okunye leli bhayibheli limemezela ukuthi usenguye namhlanje njengoba wayenjalo ngalo nkathi manje uma lokho kungenjalo khona-ke lisiza ngani lelo bhayibheli na uma kunjalo asikusingathe futhi sife nakho ngokuba usenguNkulunkulu uma enguNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe uma engasigcini isithembiso sakhe akasuye uNkulunkulu ngakho ngiyazi ukuthi unguNkulunkulu manje nakho lapho engimi khona ngesiphiwo sobuNkulunkulu ukumela ngingazimeleli mina angihlanganise lutho kukho uma ningakukholwanga ebengikusho bengingama lapha ihora nehora futhi akukho okuyokwenzeka nguwe owenza lokho akusimina ngukukholwa kwakho uqobo kungani ukhuphulela abantu phezulu lapha na ngapha ngile umuntu engikhethelwe yena izilubusuku bekukhona iqembu elikhulu amakhulu eza kuKristu kwase ukuthi-ke kwaba khona ukuqhuma okukhulu emhlanganweni imibono iqala kubhoboka phezu komhlangano ngaphambi kokuba uze uqale niyabo kodwa lapha kulobu busuku ngifunisise kuleso sixoko izilubusuku asitholanga abaningi kakhulu kulobu busuku ngakho ngithe nje ukukhandleka kancane ngibize umugqa omkhuleko ukuthola umuntu omi lapha ukuze ucobo lukwazi ukuqala khona-ke luzophuma uma lwedlule lapho niyabo kuqala liyokwedlula oyedwa khona ngqo emsamo liye emuva le phezulu kovulandaba sesitezi bese likuthola bangaki abakubonile lokho kwenziwa na impela uNkulunkulu wena phuma nje ngqo kubantu abantu bami lapha emsamo abalokothi baphulukiswa bona phandle lapho bephulukiswa kuncike kulokho kukhulwayo ngitholo sifazane lapha ngikaze ngibone lona sifazane angahle abe ngumzenzisi angahle abe ngumphiki inkolo angahle abe ngumkhohlisi angazi ukuthi ungubani angahle abe ngongcwele angazi kodwa lesi sithombe njengoba sasinjalo emthonjeni wesifazane nowesilisa behlangane kokuqala ngicabanga ukuthi lesi sikhathi sethu sokuqala kubonana ngabe kunjalo na manje uma inkosi uJesu ehlala inguye izolo namuhle laphakade uma eme lapha egqokele isudu wangipha yona ezantsi e-Afrika futhi uma ubemi lapha egqokele isudu lowesifazane wathi ngiyagula ungangiphulukisa nkosi na ngifuna ukulibuza manje qaphelani angamphulukisa na qabo mnumzane angeke akwenza lokho asevele ekwenzile niyabo usevele wakwenza ubeyothi ngisoni ngisindise wathi sengivele ngikwenzile ufuna ukukwemukela na ngabe kunjalo na lapho umemukela njengomsindisi wakho siqu njengomkhululi manje uma ngitheko sifazane njengenceku kaNkulunkulu nenekazi uyagula ngibeke izandla zami phezu kwakho uzosinda lokho bekungaba iqiniso ubengazibuza ngalokho uyothi yebo ngikholwa ukuthi umfowethu Branham angahle abe yindoda elungileyo kodwa lowo bekungumfowethu Branham kodwa manje uma-ke kwenzeka into ethize lapha futhi ibuyele emuva empilweni yakhe futhi ikhiphe imbangela yakhe lapha engingayazi futhi iyisho na khona-ke lokho kuthathe kungaphezu kukamfowethu Branham ngabe kunjalo na kuthathe isidalo singaphezu kwemvelo abafarisi bathi ngubhelizebhule ikholo langempela lathi kuyindodana kaNkulunkulu ubuye ukholo ukuthi bekuyindodana kaNkulunkulu na inkosini busise manje egameni likaJesu Kristu ngithatha bonke umoya phakathi lapha babe ngaphansi kokulawula kwami ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu hleniphani ngokuzithoba manje nenekazi silapha futhi okokuqala ukuba size sihlangane empilweni uma lokho kunjalo phakamise isandla sakho cishe sazalwa ngokuhlukana ngeminyaka ngamamayela ngokwehlukana ngimdala kakhulu kunawe lesi yisikhathi sethu sokuqala sokubonana kodwa uma inkosi uNkulunkulu inkosi uJesu owakhuluma nosifazane umthenjeni waze wathola lapho inkathazo yakhe yayikhona futhi wamtshela inkathazo yakhe wena sebake wayifunda leyo ndaba na futhi wayephila ngokuphinga futhi ngenkathi emtshela lokho waqonda akambizanga ngubhelizebhule wathi mnumzane ufanele ukuba ngumprofethi siyazi lapho umesiya efika uzositshela lezi zinto wathi nginguye okhuluma nawe futhi wagijimela emzini wayesethi wozani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile akuyena yini umesiya lona na Manje uma inguye izolo namuhla laphakade ubezo fanele enze ngokufanayo ngoba ngikwenze kwacaca ukuthi usevele ukwenzile ukuphulukisa manje uma ubemi lapha khona ke sekuvele kuphulukisiwe uma ugula angazi noma uyagula kodwa uma yena uma ugula noma uma usesidingweni sezezimali uma kuyisidingo sokomoya uma kuyi o noma yini ubengakwembula kuwe eyindodana kaNkulunkulu uma ubaba ubeyokwembula kuye ngoba wathi angenzi lutho aze ubaba angiyibonise kuqala uma izokwenza lokho uzokwemukela na ngabe izethameli izokwenza okufanayo na inkosini busise manje ehloniphani ngokuzithoba wena othi Mfoti Branham uyabambezela yebo mnumzane ngilindele lokho ugcobo lwami uma kungafiki ngifanele nje awu ngikhulule izithameli bese ngiya ekhaya yilokho kuphela engikwazi ukukwenza kodwa uma kufika kulungile Manje uma izethameli zisengalizwe iphimbo lami owesifazane ubonakala sengathi uyasuka kimi uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo ngokuba umoya wakhe uyazi ukuthi ukuma phambi kwendoda bekungeke kumenze azizwe kanjalo Leyo ngelosi yokukhanya eniyibona esithombeni phakathi kwami ngono wesifazane futhi wesifazane uyagula afuna ngikukhulekele isimo sokwethuka okwedlulelo aphethwe yikho futhi unesifo sokuvuvuka komphimbo ngaphakathi kanjalo afuna ngikukhulekele lelo yiqiniso uma lokho kunjalo nenekazi vayizelise isandla sakho liyakholwa na manje noma ngabe bekuyini angazi kusethephini kodwa makabe ngumahluleli manje inkosi Jesu efanayo eyayazi ukuthi inkathazo yowesifazane yayikuphi ezinsukwini ezedlulayo okokuqala behlangana nangoku lobu busuku sebenza ngebandla lakhe ngingumvini nina ningamagatsha amagatsha athela isithelo kuseyisikhashana izwe ngeke lisangibona lowo yilo nyaka webandla kodwa niyakungibona ibandla esikhathini sokuphela ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini esikhathini sokuphela manje wena uthi ukuqagelile lokho Mfoti Branham noma ngabe bekuyini isifo nje noma ukuthize ukuhlupheka na kulungile ngibuze umfana wamathebu ukuthi bekungukuhlupheka nje noma isifo asikhulume nowesifazane nebo khona ke ngakho kuzosusa zonke izinkolelo ze kuwe kungahle kube khona okunye okungalungile ngaye angazi Uma kukhona ungacabanga ingakho nje qhubeka yiba nguwe kholwa nje ukuthi usebukhoneni bakhe Yebo owesifazane unesifo sokuvuvuka komphimbo esinokwethuka unokwethuka ngokwedlulele futhi uhlala eqathaza izinto Futhi onothile enhlizweni yakhe lowo ngowesilisa osekhulile unezingwengwezi emehlweni akhe lowo ngumama wakhe Futhi ngaphandle kwalokho unomntwana amkhulekelayo nalowo mntwana unohlobo oluthile lwamalumbo uhlobo lokuquleka ngokudlikiza lowo ngisho kanje inkosi Lelo iqiniso ninikazi yakunjalo na vayizelisa isandla sakho uma lokho kuyiqiniso uyakholwa ukuthi uKristu uyasiphendula isicelo sakho manje nahamba ukuthola ngendlela okholwa ngayo futhi kuzoba ngaleyo ndlela uNkulunkulu okubusise Uma ukholwa wonke umuntu akahleniphe ngokuzithoba manje ahleniphe ngokuzithoba angazi nje ukuthi bekungenzekani angazi noma izithameli ziyakwazi yini lokho okulapha manje uzofanele uvume ukuthi leso isibangaliso Bangake wazi ukuthi leso yisimangaliso na ngabe usazenza izimangaliso na manje kungavela kuphela imitho njeni imibili udeveli noma uNkulunkulu ngifuna noma ubani angitshele ukuthi kukuphi lapho abake bezwa khona udeveli eshumayela evangeli futhi ecela izoni kuba zize kuphendukeni wake wakubona nini kusebenza na akukwenze abafarisi babecabanga ukuthi kwakuyikho uJesu wathi ukukhuluma ngokumelana nawo ngenkathi umoya ongcwele wayekwenza bekungeke kuthethelelwe bangake okwaziyo lokho na ngakhohle niphani ngokuzithoba Siyizi hambi omunye komunye angikwazi uma inkosi uNkulunkulu wethu izokwembula ukuthi umeleni lapha uzongikhole ukuthi ngince kuyakhe ukuthi uvukile kwabafileyo futhi uyaphila kulobo busuku na Ulapha ukuba ngikhulekele indawo efanele ihlinzwe yisimila kunjalo Uma uNkulunkulu ezongitshela ukuthi sikuphi leso simila, uzongikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe na sisohlangothini lwakho langakwesokudla. Kunjalo, hamba kholwa manje, awuzukudingeka kuba ube nokuhlinzwa kwakho. Ngicabanga ukuthi sizihambe mnumzane, inkosi Jesu ngesinye isikhathi enkonzweni yayo emva kokuba sekwenziwe kunjalo. Kwakukhona indoda igama linguFiliphu yahamba futhi yafumana uNathaniyeli futhi yalethwa uNathaniyeli emhlanganweni. Futhi kwakukhona amadoda amabili ahlangana uJesu noNathaniyeli. Okokuqala ukuba baze bahlangane wathi uyindoda elungile eqotho. Wayengaba ngumzinzisi, wayengaba ngokaMohammed, wayengaba noma wayengumkhonzi wesithombe esithize. UJesu wayazi ukuthi wayengumIsrayeli, wamtshela ukuthi wayekuphi ngaphambi kokuba afike. Lesi isikhathi sethu sokuqala kubonana uma uJesu ehlala. Hloniphani ngokuzithoba ngempela, umbono usukile endedeni, ibiza ekukhanyeni. Manje hloniphani ngokuzithoba, sizani ningayaluzini, yabo ngamunye wenu ngumoya asibhekene nokwemvelo kumanje, sibhekene nokumoya ngamunye wenu unomphefumulo, unomoya ukungakholwa okukodwa nje okuncane ungakuzwa, umnyakazo wodwa nje omncane kubonakala sengathi yonke into isihleliwe. Oh, wena wethu Mfoti Branham, kwakunini lokho eBhayibhelini na? Ngenkathi uJesu eyovusa indodakazi kaJayiro, bonke babeqhubeka wabakhipha bonke endlini, wahola indoda ngaphandle kwesixuku, ngaphandle komuzi ngisho, wayinika ukubona kwayo. Ushiywe ngesizathu esithize mnumzane, kodwa ulungile, uzobuya uma uNkulunkulu ezongembulela ukuthi uzele ini lapha. Uyangikholwa ukuthi ngiyinceku yakhe na, uzokwenza na nakho futhi. Uyazi ukuthi kukhona okwenzekayo manje, uphethwe yinto ethize emhlane wakho, isimo somgogodla, futhi kukubangele ukuba ube nokwethuka ngokweqile. Futhi uvuka ebusuku nenkathazo yendlala yesinye, kukubangele naso isihlalo sokwethuka kwakho. Lowo ngoyisho kanje inkosi, ngaphandle kwalokho ungumshumayeli, lokho kunjalo. Futhi ukhulekela omunye indodana engumzukulu, udaba lovendle, uyakholwa ukuthi bekunguNkulunkulu na? Khona ke kuthola ngendlela okukholwe ngayo, uNkulunkulu akubusise. Sazani na? Uvela kulezi zigaba, hlonipha ngokuzithoba ngempela, ungangabazi kodwa ukholwa yonke into. Nakho izithandani ezindala zihlezi khona lapha. Lowo othandekayo mama omdala engibuka, uphethwe inkathazo yenyongo. Lowo ngumyeni wakhe omncane ohlezi eduze kwakhe, futhi unesifo sokucinana kwemithambo. Naleyo ndoda ibiyisosha, ngokuba ngibona impini igqoke esincane isigqoko sokuzivikela isindilinga. Igesi eyabangela ukuba ube nesifo sokucinana kwemithambo, futhi uyisosha lasempini yokuqala yomhlaba. Isho kanje inkosi,
if thou canst believe.
Iba nokukholwa kuNkulunkulu uma ukholwa. Uhlezi emuva ngemuva lapho inkathazo yenyongo, uyakholwa ukuthi inkosi uJesu iyakusindisa. Nawe ninikaze nelincane itshali elibukeka luhlaza satshani na, ube nomuzwa ocwakile ngempela okushayayo ngenkathi ngithi inyongo kulelo ninikazi, awuzange na? Bekukhona umusho omnyama phakathi kwenu nobabili, futhi sekuhambile kokubili. Manje ukukholwa kwenu kunisindisile, uNkulunkulu alibusise. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla ninabantu, noma ngabe ubungubani obiziwe. Uma ngingazi lutho ngawe, futhi ngingakaze ngikubona empilweni yami, phakamisani izandla zenu. Uma lokho kunjalo lapho nakho lapho khona, kuyini na angikaze ngibabona abantu?
What does it represent? Jesus, the one that died
kumelene na uJesu lowo owafa wabuye wavuka futhi wethembisa ukuba sebandleni lakhe futhi yenze into efanayo nangu ukukholwa kwabo kubaphulukisile unokukholwa futhi ukukholwa uyini nikazi lifanele likhulekelwe na angikwazi akukho ndlela yokuba ngikwazi lesi sikhathi sethu sokuqala kubonana kodwa uNkulunkulu uyayazi impilo yakho nenhliziyo yakho uma ezongembulela kuthize owaziyo ukuthi angazi lutho ngakho uzokwemukela yini wazi ukuthi wena nami sizoma ibukhonini bakhe ngeze ingeza lezi zinsuku ukuba sizilande na ubono kuningi ukwehla nokwenyuka empilweni yakho uzama kanzima ukunqoba umuntu omnyama emva kwakho kodwa manje lokho akusikho omi ngakho lapha uzivumile izono zakho ziphansi kwegazi kodwa umele umngane lapha nalowo muntu usezibhedlela usanda kuba nengane nje futhi ube nohlobo oluthize lokuhleselwa leso yisimo sesifuba somoya sicishe sathatha impilo yakhe futhi umfunela umkhuleko uyakholwa ukuthi uzophiliswa na hamba ukuthole ngaleyo ndlela uNkulunkulu akubusise hloniphani ngokuzithoba nje sawubona mnumzane inkosi uNkulunkulu isazwe sobabili uyindoda endala kakhulu kunami ngicabanga ukuthi lesi sikhathi sethu sokuqala kubonana bengiyobanga umzenzisi ngokwenele ukuba ngime lapha endodeni engangawe ukuba bengingacabanganga ukuthi bengingenza ukuthile ngoKristu engisiza ukuba ngisize wena mnumzane na ukuba ubaba wami umdala ubeyophila ubeyocisha abe ngontanga yakho ngiqakele bengiyonikela noma yini kulobo busuku ukuba ngimbone usedlule ngaphesheya kwevelu uyohamba ngolunye usuku futhi kanjalo nami ngingenza kuphela ukuthize ukukhonza okungcono ukwedlula konke uNkulunkulu ayongipha ikhono lokukwenza ukukusiza uma uNkulunkulu ezokwembula kimi futhi angitshele into ethize esempilweni yakho noma into ethize oyizele lapha ukuthi uyazi ukuthi angazi lutho ngakho bekuyokwenza uzizwe sengathi ubungakwemukela na uma azi ukuthi ubuyini impela uzokwazi ukuthi uzoba yini uma bengiyothi oh uzoba yilokhu lokho noma kunye ubuyoba nelungelo lokungabaza lokho kodwa uma ekutshela ukuthi kwakuyini uma azi ukuthi kwakuyini khona ke ngempela uzokwazi ukuthi kuzoba yini unenkathazo enhliziyo futhi ngiyakubona uzama ukwenza umsebenzi wakho futhi uyagoba nesandla sakho sisedelweni lakho unesifo samathambo konjalo impela inkathazo yenhliziyo nesifo samathambo uyangikholwa ukuthi ngingumprofethi wakhe noma inceku yakhe mnumzane na omunye umuntu enhlizweni yakho uyakholwa ukuthi inkosi uNkulunkulu ibingamphilisa umkakho naye olapha nawe na unenkathazo yeqolo enzima kunjalo leli qiniso mnumzane Barker uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphilisa futhi aphulukise umkakho naye na khona-ke hamba ukuthole ngaleyo ndlela uNkulunkulu makadunyiswe uma ukholwa ukuba ke angikutshelanga lutho futhi ngikutshele ngenkathi usahlezi esihlalweni ukuthi uphulukisiwe na ubuye kukholwa na uyakukholwa ngakho konke qhubeka nje nendlela yakho ngoba unjalo ukuba ke bengikutshele ukuthi ubungadla ukudla kwakho kwakusihlwa inkathazo yakho yesisu isihambile ubuye kukholwa na hamba udle uyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubengasiphulukise isifo sikashukela futhi akusindise na qhubeka nje uhamba uthi ngiyakubonga Nkosi ngisindise ungaba nakho iba nokukholwa kuNkulunkulu kwethu kale nkathazo yesisu futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na hamba ngendlela yakho uthokoze futhi uthi ngiyakubonga Nkosi woza mnumzane inkathazo yenhliziyo nokuhlushwa yisifo samathambo esincane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uyakusindisa na qhubeka nje uhamba uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisela leso sifo sikashukela na khona-ke phakama nje ulokhu uqhubeka ulokhu uhamba ukholwa buka lapha nenekazi eliselincane uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisela leyo nkathazo yabesifazane na qhubeka nje inkathazo yenhliziyo nokwethuka qhubeka nje nokuhamba simo sesifuba samoya yiba ulokhu uqhubeka nje ukholwa uNkulunkulu Woza mnumzane, isifo sika shukela siluto enkosini nkulukulu. Kubeka nje uhamba, ukholwa ngayo yonke inhliziyo yakho. Ucabangani ninikazi na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na uyakukholwa ngenhliziyo yakho yonke na uyangikholwa ukuthi ngiyinceku kaNkulunkulu na angikwazi ngiyakwazi na.
Just a moment please. Something happened in the audience.
Manje umzuzwana nje ngiyacela ukukhona kwenzekile ezethamelini leyo ndoda ngabe wena obusemsamo njengamanje mnumzane la ukukhanya ngiyakuzungeza qhabo yini nikazelisemva kwakhe ngo ekugcineni emuva lapho ngithisha izinkathazo zangaphakathi uyakhole ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa nenikazi na yima ngezinyawo zakho bese wemukela uKristu khona-ke uNkulunkulu akubusise akuhambe futhi kupheleke lelo nenikazi selikhulile lihlezi lapho eceleni kwakho lihlushwa isifo samathambo ungasibeka isandla sakho phezu kwalo nenikazi leli elisanda kuphulukiswa na kukholwe manje nenikazi philiswa ngenkathi isibusiso siphezu kowesifazane uzosidlulisela kuwe. Uma ukholwa konke kuyenzeka niyakukholwa lokho na. Kuthiwa ningawe nenekazi eliselincane uhlezi lapho nesandla sakho siphakamele emlekeni wakho uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angakuphulukisela leso sifo sokuvuvuka kumphimbo akusindise na phakamise isandla sakho uma ukukholwa. Ngiphosele inselelo ukukholwa kwakho. Inenekazi elihlezi eduze kwakho likhala lapho linezilonda kulo nenkathazo yomlenzo nenkathazo yenhliziyo kunjalo nenekazi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphulukisa na phakamisa isandla sakho. Khulekani abanye benu mthinteni nangomncane owesifazane omdala ehlezi lapha nalezimbali esigqokweni sakhe isandla sibheke phansi ekhuleka uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ukhuleka mayelana nani na obukeka eyisithandwa omncane umama omdala ukhulekela umfana indodana engumzukulu inovendle kunjalo akunjalo nenekazi na uNkulunkulu akubusise uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angangitshela ukuthi ukhuleka mayelana nani na unguNkulunkulu. Ngabe ileli nenekazi na ngabe leli uma uNkulunkulu ezokwembula kimi ukuthi inkathazo yakho uyangikholwa na ngiyabonga. Unezikhonyana ezincane ezinobomvu emzimbeni wakho wonke kunjalo yebo futhi uzokutshela ukuze uqiniseke ukuthi wazi unomuntu lapha kanye nawe ozofanele ahambe umzala. Unenkathazo yesifuba mtshele ukuthi sekuphelile. Angaye ekhaya noma kanjani nenekazi ngowaseCanada ovela eNew Brunswick kunjalo awusho ngunkosikazi Ashfield hamba ngendlela yakho futhi uthokoze. Niyamkhola uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yenu na khona-ke sukumani ngezinyawo zenu futhi nimnike udumo nenkazimulo futhi nonke ningaphulukiswa ngaso kanye lesi sikhathi phakamisani izandla zenu futhi nicule ngizomdumisa. Nkosi uNkulunkulu mdala wamazulu nomhlaba.